Kunkulunkulu somandla akabongwe neluthumo kute kube phakathi kuleli qembu lelihle lebafundisi labasebenze kulomkhankaso. Ngifuna ukuvakalisa kubonga kwami kubonga lesinye sicuku semadoda lamahle kunawo onke lengake ngasebenza nawo empilweni yami. Ngumshaywe organ lomncane lokahle lapha nemshaywe piano kini nonke ninebantu labathandzekako bo-Asha. Likhulu lemaphesenti lelivela kubantu labanemoya lomhle kakhulu kuya kulesikolwa lesi ngekusivumela sibe nendzawo yokukhondela. Nakuko konke lokwendiwe angathi nje ukuthi ngingativakalisa kanjani ngekubonga ngalomhlangano. Ngikhulekela ukuthi imiphumela kuloku ingeke ife kodwa itophila njalo njalo. Ngiyaxolisa ukuthi bengingenaso sikhathi lesiningi sekuhlangana nalamadoda futhi ngibe semabandleni abo nakanjalo njalo. Bebangicaphunela nje emizuzwaneni lembalwa lendlulile ngebantu labasha betha kuKristu manje ekuseni. Amandla nkulunkulu emihlanganweni yabo ngiyethemba ukuthi lokho kungeke kufe kodwa kutochubeka kude kube phakathi aze Jesu abuye. Labanengi benu bangani labakahle lengihlangene nabo kusukela ngibe lapha. Inkumbulo tenu tiyohlala sikhathi lesithe enhlitweni yami. Lubambiswano. Umatima kushumayela lokumunyu ngalesinye sikhathi lengifanele ngikwende. Angisiyo angitisho ukuthi ngingu loko lesikubita ngemshumayeli. Ngi senivele niyakwati loko kodwa ngitisho ukuthi ngathi inkosi nje njengemsindisi wami ashisekele kakhulu ngekutama kwenda loko lakugcobele ukuthi kwendiwe futhi ngaloko unginike lithuba ngesiphiwo kuvakalisa kubantu ukuthi lapho ngingeke ngibe nemfundo yekukwenda mhlawumbe imisebenzi itovakalisa ukuthi ngingcebo yakhe futhi angumnakethu nathathe futhi lokho kutokwenda kuqinisekiswa kwako futhi mhlawumbe lokho kutonenda nathi ukuthi ngiyanithanda uNkulunkulu uyanithanda futhi sinzawonye sethemba ukuchitha liphakade lelingena kuphela nzawonye even ngesheya kwemfula nzawana tsite kuchubeka evikini lelitako ngelisonto lelitako kuqala kuleli viki kusukela kuleli sonto njengoba ngende kuvakalisa lokuncane lokunebuluhlata ngitoqala emadolobheni enu lasemacenzelweni manje evikini lelitako kusukela kuleli sonto lelitako leyo yiChicago niyabona na enhla lapha emadolobhanyana lasemacenzelweni aleli dolobha futhi ngakho si angathi nje ukuthi kukuphi ngumnumzane angisoze ngabita lelo gama lesitaliyani Botazi ini Botazi ngabe umemetelile ukuthi leto inkonzo itobanjelwa kuphi eChicago sekuvele kumenyetelwe langempilo angathi ngishone kwathi mina lucobo ukuthi tikuphi futhi ngakho sitokuthola ngalenye indlela ngifika lapho futhi ngibide umnakethu Carlson umuntu lothide futhi ngithole ukuthi ngifanele ngibe kuphi futhi ngakho silindzele tinto letinkulu eChicago evikini lelidaba singajabula ukuthi nibe simenywa sethu sethu lapho eChicago futhi noma ngumuphi lomunye umhlangano lebe singake sibe kuwo manje ngalesinye sikhathi ngitsite busuku abuyuze bube mnyama kakhulu noma imvula beyingeke ineka madima kakhulu kodwa bengitota kini kunesita kunoma yini lebe ngingayenda lephathelene nembuso waNkulunkulu noma nguyiphi lenye into lenginganisita kube benginemali lencane futhi uma nginidzinga beyitoba yenu kunjalo ngitokwenta lokho noma ngibani lowathi impilo yami nemndeni wami kwakuyindlela lefanako babe wami lomdzala tatane sewuhambile namuhla akayiphi langa impilo lelungile emhlabeni bekanemkhuba munye lomubi anatha kodwa uma ahlangana nendoda esikaladeni sihambile siphelele nalendoda yayilambile futhi yayinemcathane munye beka yowugamula kabili naye sikholelwa ekusiteni labo labadzingako ekusiteni ngifisa kwangathi bengingathi bengingeta kini noma ngasiphi sikhathi ngitothanda kusho lokho kodwa ngingeke kunalabaningi kakhulu lomhlangano lomncane nje lapha lokulicembu lelincane lebantu nje manje icabangani umhlaba jikelele tigitsi niyabona bengingeke ngikusho nje lokho kodwa ngidokwenta lokhu mngani ngidokwenta konke lengingakwenda uma ufuna ngikhuleke etikweliduku lelinjengaleli lapha ngilithumele kuwe uma ungalidzingi manje futhi uyalifuna noma kanjani thumela ulithole kude etindleko letikhokhwako asibhadaleli lutho akukho kubhadalelwa kwetinkonzo ngisho nasetincwadzini tethu leto akusito tincwadzi tami debantu labehlukene lababhala leto tincwadzi ngitisenga tehliswe ngemaphesenti langemashumi lamane nginiketa labasebenta ngetincwadzi tami nalabo labanelivi lekugcina emnyango uma wesilisa wesifazane umfana noma intombatana ingena ifuna lenye yaleto tincwadzi futhi angenayo imali yokuyibhadala umnike yona noma kanjani futhi sihlala njalo silahlekelwa kuleti incwadzi ayikho indlela yokwenda ngisho tindleko tekuyikhicita nesithombe sengelosi yenkosi leso akusiso sami leso seDouglas Studios futhi sinelilungelo lebunikati futhi ngeke sendiwa kabusha ngoba bewuyobe wephula emalungelo ebunikati ngako aba atisito tethu futhi nje sitiletha ngoba sicabanga ukuthi titosita umuntu lothite futhi bathenga leto tincwadzi tehliswe ngamaphesenti langamashumi lamane futhi mhlawumbe balahlekelwe maphesenti lalishumi noma lalishumi nesihlanu ado ngaphambi kokuthi niyifikise kini khona-ke ufanele ubhadalele labafana laba kuthi bathengise leti libandla libanika lokungako ngeliviki futhi empeleni akusiko kwami lithabanekeli linakekela loko futhi yonke into lesiyendako yamahhala manje angidami kuthola likheli lakho njengoba ngisho ngine yeboke emabhalane wami wenda umsebenzi wami angathi noma ngabe ukhona Jim namuhla angathi noma wewele yini noma cha babedala wakhe ulapha ngiyacabanga namaketala wakhe umnumzane nankosikati Fred Sotman balapha umkakhe uyaluphendula lucingo umnakethu Jim uyathayipha umnakethu Leo Messia wenda umsebenzi wasensimini bekalapha esikhashaneni nje lesendlulile lobambisene naye lapha bona labafana laba basebentela lithabanekeli labranam lengitihlanganisa nalo lokulibandla lelitimele lelitiphethe lelifakwe esifundzeni iClark eJeffersonville futhi inhlangano lengendizuzo nemali lengena ebandleni kanjalo njalo iya emasimini angephandle kuyosita ngethi imali bantu labaphuyile labangenayo imali ukuthi bangithumele ukuthi ngide ngalapho kodwa noko bangidzinga kabi sibili futhi ngithatha leyo mali bathi nje bangakhalenele futhi ngewelele emasimini asemaveni angaphandle kuyoshumayela kulabo leli vangeli elifanako lonalo lithubale kulibona futhi ngako-ke ngiyathi njengemphathi wemali yakhe ngitodzingeka ngiphendvule ngayo ngelusuku lekwahlulelwa futhi ngiyayithatha cobo lwami kuphela nje uma ngisemncane ngalokwenele ukuthi ngihambe futhi ngingahamba ngifuna kuhamba ngiciniseke ukuthi ngiyashumayela futhi ngibalethele lo mlayeto leninikelele ukuthi bawuve konke kubongwa kuba kwenu ngalolo suku ngenceku yakhe nje kuthwala lo mlayeto ngiyacabanga njengoba labafana lomnye ashido esikhashaneni lesendlulile bangithathele umnikelo weluthando loko bekungathingeki angedeli loko bengisolo ngishumayela iminyaka lengemashumi lamathathu nakunye ngelusa lithabanekeli le-baptist iminyaka lelishumi nesikhombisa hambani nibuke emabhuku angizange nibute noma ngibani esiven sonke noma kuphi angizange ngithathe umnikelo empilweni yami yonke angizange empilweni yami yonke ngalesinye sikhathi ngiseluse lithabanekeli thine njengebantu ababhuyile sishoda kancane ngemali sonke siyathi ukuthi loko kuyini anathi sibe nje netikweneti letithite lesadzingeka sihlangabetane nato umkami nami bili bekamncane impela ngaleso sikhathi futhi ngathi uyathi ukuthi ngidokwendani ngidothatha umnikelo kusihlwa loko kwakungilokusonzele kunako konke lengake ngafinyelela kukwenta futhi umnakethu lo mdzala losenkhathi emlweni namuhla umnakethu Wise Heart beside lepulede lemnikelo sasivamise kuwufaka emaphepheni edolobheni libandla lelingenalipulede lemnikelo ngiyasebenta ngisebente ngetandla noma yini lebe ngingayenda kutiphilisa nelibandla hhayi ngoba bebangeke bangisekele kube bengingasebenta kungani bengingasebenti lamanye emadoda asebenta bawula wasebenta kungani ngingakwendi futhi sizathu bumatima lobukulu bemsebenzi kusuka endzaweni kuya endzaweni noma nakungenjalo bengiyosolo ngingangconota ukuthi akhona lapha futhi ngithathe lidwala nesandro futhi ngiphumele lapha esitaladini futhi ngisebenze lusuku lonke ngite futhi ngishumayele kini ebusuku leso bekungaba sifiso sami uma bengingakwenda Loko kusembikwa nkulunkulu neliBhayibheli lami. Kodwa satsingeka sithole imali lencane. Ngangidzinga cishe emadolala sihlanu. Futhi ngangende sethembiso nesikweleti sikweneta. Ngangide nje. Futhi asikhonanga kuyithola. Ngako ngathi ngiyahamba kuyosatha umnikelo kusihlwa. Umkami lomncane lothandzekako. Uma kukhona noma ngikuphi kubongwa lokuya emndenini wakaBranham. Akuye kuye nguye lowema emkhathini wami nesive kuto tonke tintfo letendiwe akube nguye lothola lokubongwa wathi kimi bhili nitowelela ngale futhi ngikubukisise wenta loko ngavuka ngalobo busuku bekahleti emuva ngathi bangane bengeluse lapha ngiyacabanga cishe eminyaka lelishumi nakubili ngathi angaze ngithathe umnikelo nginesidzingo kancanyana nje kusihlwa ngidzinga impela cishe emadola lasihlanu ngathi ngi uma ngi sitowendlulisa sigcoko uma unazuka noma lababili ungabeka libandla lami lelinenge lihleti kuletsiyilo khona lapha ngathi uma bengafuna unazuka noma sheleni lo ngathandza kungisita kuko bengingakuthokothela kakhulu sasingenalo liplete leminikelo ngathi mina kethi uwayizhard Ungasithola sigcoko sami. Kwendeka ngabuka phansi lapho nowesifazane lomdzadlana usenkhathi imlweni namuhla. Ligama lakhe kwakungukhosikati Weber. Bekafake lesinye saletidziya letincane, letincane lesinelikhikhi ngaphansi kwesidziya. Ngabe nini besifazane nike natibona sinye sato. Ngiyacabanga bomake benu bathi gcoka eminyakeni lendlulu. Wehlela lapho futhi wathatha lesinye saleto dipatchi lesinalokufacathwa kuso. Niyathi ni wakungesikhathi lesimadima manje loko sekube cishe iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu lendlula wachacha lolokufacathwa kwalesipatchi waqala kukhetha labo boshelene ngangeke ngiyithathe angikhonanga nje kukwenda ngiloko kuphela lokwakukhona kuko ngabuka phansi lapho futhi ngacabanga onkosi yami oh ngathi benginidlalisa nje bengifuna kubona nje ukuthi beningathini bengicubekela kini nje umnakethu Whiteheart beka nesigcoko sami esandleni sakhe oh ngathi umnakethu Whiteheart lengisa sigcoko sami bengidlalisa libandla nje futhi ngawelela ekhaya futhi ngacabanga yebo ke ngaya endasi esitolo setindo letibita shelen futhi ngathola sikotela saphende lesibita shelen kunendvodza lenzala leseyichubekele enkhathi imlweni manje umnakethu Jean Uyamkhumbula kahle umnakethu Ryan lomdzala bekavamise kuba netinwele letinze nesilevu lesitse bekagibela lelibhayisikili endasi lapho futhi wanginika lona lahlubuka kuye futhi cha loko akusikahle kumbaptist kukusho kunjalo na ake sithi nje laguga lavele laguga futhi manje ngibaptist ngipentecostal baptist niyabona na lo munye we iBaptist le lenamoya longcwele ngako ngathi ngawelela ngale ngase ngithola le bicycle lelidzala ngase ngiyehla futhi ngathitholela isikotela saphende ngalipenda kude ngilendele ibukeke kahle kakhulu ngali saniphepha ngase ngilibeka ngaphandle embikwendlu futhi ngalithengisa ngemadola lasihlanu angizange ngidzingeke ukuthi ngithathe umnikelo empeleni ngako loko ngiloku sonzele kakhulu kunako konke lengake ngefika kuko ngiyabonga bangani bami ngaloko lokusemnikelweni kutoya esikhwameni semali futhi kusukela kuloko kutoya emasimini asemaveni angephandle kumikisa lomlayeto emahedenini nalabo bantu labangenayo ngisho nayinye impupho mhlawumbe kanye ngeliviki ukuthi badle ngulapho la ito yakhona futhi kwangathi uNkulunkulu wasezulwini angayibuyisela kini ngalokuphindwe ngelikhulu bese ufaka titinte golide kulelo khaya lakho ngale kwesibhakabhaka ngumkhuleko wami ngibhalelene noma ngasiphi isikhathi manje lenifisa ngaso ngishayeleni lucingo ikhathi letinengi ngithi nje kungabi seJeff kakhulu impela likheli lami Jeffersonville eIndiana eboxini leliposi 325 uma ungeke ucabange nga 325 Lithumele nje eJeffersonville futhi uma nifuna kungishayela inombolo yami ngubutler 21519 Uma ungeke ukhone ukuthola kuleyo nombolo, kona ke shayela bakla 23826. Ungeke wakuthola lokho, shayela bakla 36771. Ungeke wakuthola lokho, oh kungcono ume kuloko. Ngako kodwa noma kanjalo inombolo lenkulu kuyishayela kude ungithole. Bakla 21519. Logo lishumi nesihlanu lishumi nemfica lelo lihovisi futhi bangakutshela mayelana nekuthi ngingatholakala kuphi noma nguliphi li-awa ebusuku noma yimini lengingayenda kunikhulekela ngelucingo nginithumelele indvangu lekhulekelwe noma yini mahala mbamba akukho lutho niyabona ngingajabula kukwenda futhi manje ngiyacabanga kube khona tintfo letentekako emihlanganweni yami lemithathu yekugcina leti ngethusile manje ekuseni ngihleti nendvodzana yami cishe li-awa ngase ngithibhili yini lengalungi itolo ebusuku kufikile futhi ngiyashiya insimu yini indzaba ngabe ngiya ekhaya ngabe umsebenti wami sewuphelile ngabe lwami loluhlobo lwenkonzo seluphelile ngabe ngiya emasimini akulamanye emave angathi ngisho leto tintho kodwa kukhona lokulungiselela kwenteka angathi kuthi kuyini ngako uma kusensimini ngale kwemfula ngaleya ngale kwehydes noma kungaba kuphi ngiyeva ukuthi iamerika seyibe nemlayeto wayo futhi uma kunjalo ngifuna kunicela umusa sithe sibonane futhi emfuleni lomkhulu ngaleya ekupheleni kwemgwaco nitongikhulekela ngiyabonga uma lo mthakathi angiphonsela insayeya ukuthi ngiphikisane lapho emadimone adodonke tinhlobo emasimini angephandle uma ngitobitwa njengoba ngalokwejwayelekile benda ngitokhumbula ngale eBloomington e-Illinois nemadolobha layikakhile nginesicuku sebantu ngelisondo ntsambama labaphakamise etandla tabo ngitobe nginikhulekela futhi uma ngitodzingeka ngiphumele esiyilweni ukuthi ngihlangabetane naso ngitokwathi ukuthi ngimbonywe ngengadi emkhulekweni wenu singakhothamisa tinhloko tethu manje sendele livi lemkhuleko babe lonemusa siniketa kubonga kuwe ngalokuvela ekujuleni kwemphefumulo wethu ngako konke loko lesikuvile kuwe sifundzile evini lakho futhi sikubonile utibonakalisa kithi kuleli viki siyakubonga ngalabantu labakahle ngalabafundisi labakahle nemabandla abo lamahle ngaleli kolishi lelikhulu ngaleli hola ngako konke lokwendiwe futhi kwashiwo kubo asha kubashaya igubu kubahlabeleli yonke into nje babe uma kukhona lengingakababali noma ngubani babusise babe ubonile wonke umnyakato lomncane wonke umnyakato lomncane lonemusa umbonile make babe afake ingcenye yokuphila kwabo kwesekela lomhlangano bakwende ngenxa yokuthi bewukhuluma nabo besingeke sikubuyisele kubo futhi besingeke ngenxa yekuthi besiyoba ntshontshela sibusiso lesibekwe ngale nje ngoba ngalelinye lilanga siyafunda ebhayibhelini ukuthi lapho Jesu bekabukisisa khona bantshintsha bafaka incumbi yemali emnikelweni kodwa umfelokati tatane wefika wase ufaka cishe bopeni labathathu Nkosi ngiyacabanga kube bengime lapho bengiyogijima ngenyuke futhi ngibambe sandla sakhe ngitsi ungakwendi lokho thathe sinalokwenele ekhathi lapha kodwa bewume lapho futhi awuzange ummise ngoba bewathi ukuthi yini lebekwe ngembili nje bewathi ukuthi uyoyibuyisela kuye ngelikhulu ngako babe ngiyathi ukuthi wena liso lakho lelikhulu wabukisisa konke kunyakada lesikwendile sikhulekela ukuthi noma yini lesiyendile nemitamo lebuthakathaka lebesinayo kuthi bekuthokotisa ebusweni bakho ngiyaconza babe kuthi ngikhuluma kulentsambama kubesilisa nebesifazane ngitokwenda mhlawumbe ngingaphindze ngibabone futhi kulokuphila lokho labanengi labadzala abahleti lapha nalabanengi labagulako ngalelinye lilanga ngiyethemba kuhlangana nabo lapho emfuleni uma baguculwa simo kusuka kulempilo njengetinsizwa nebesifazane bagezwe engatini yeliwundlu ngemitimba lengeke ibe nalenye inkonzo yokuphilisa noma kanjalo futhi angeke kube khona lesinye soni lesikhalako ngase altar ngikhulekela ukuthi udoba busisa busisa labafundisi laba labelusi bakho kuthi emkhathini wekugcekwa kuthi babe ngenxa yekuma kwabo bethembekile evini ligama lami alisilihle kakhulu emkhathini wabo kodwa beba ngenamahloni bangibitile noma kunjalo oh nkulunkulu busisa inkonzo yabo kwangathi bangaconza ukuthi letinto kuphela tuyobuyisela libandla ekumeni kwalo lokufanele kuphela kusinyakatisa sibiyele emumva nkosi lapho moya loyingcwele angakhela khona ethi kwesisekelo sibili seliciniso ethi kwebesilisane besifazane labatelwe kabusha impela babe hayi ngoba angithithanzi tinhlangano tabo emahlelo kungoba ngibona tincubo divumela abantu bakhululeke kakhulu sisithe nkulunkulu uyayathi inhlitiyo yami kuthi ngibathanda kanjani ngikhulekela kuthi uDosibusisa Nzawonye sisavula evini lakho manje kwekufundwa kwekugcina kuvalwa kwale mvuselelo kwangathi noma hayi le mvuselelo nkhosi letinsuku lethi siphohlongo temitamo kodwa kwangathi imvuselelo ingethe yavala kwangathi ingachubeka ichubeke kwangathi ingaphila ize imiphumela ibe lapha uma Jesu efika ngoba ngikhulekela ukuthi utokwenta lokuthite kulensambama lokutoba kuhle kwendlula konke loko kutobangela abantu ukuthi bevele ivivi ngendlela yekuthi moya lwengcwele utohlanyela imbewu ijule enhlitweni yabo inhlitiyo yami isasolo iya kuleyo ntombatana lencane tatane lengihlangene nayo lapho emnyango emizuzwini lembalwa leyendlulile ihlethi ishwilekile kuleso situlo semasonto kuthi ugcume wehla kanjani futhi wamtshela ukuthi kwenteka kanjani ukuthi abe ngaleyo ndlela loko lebe kangiko ngesikhathi asentombatane lencane futhi wamtshela sizathu sekuthi kungani angakelulami ahamba-hamba khona manje nkulunkulu kwangathi loko kungeke kwasuka enhlitweni yalomntwana ubhale le ncwadi yesimemo kimi ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi loyo mntwana utophiliswa siphe kona kwangathi kungeke kwasuka enhlitweni yakhe lencane futhi ngathi ukuthi loyo bekungesimi ngime lapho loyo bekungumoya loyingcwele akhuluma ngenceku yakho amtshela ngona kanye nje lobe kuliciniso loko lebe kangiko loko langiko naloko langaba ngiko kwangathi kungete kwasuka kuye nkhosi busisa bonke labagulako nalabahlaselekile kulenzambama njengoba tinceku takho timile futhi sikhulekela labagulako kwangathi bonke bangaphiliswa kwangathi labalahlekile bangasinziswa nankulunkulu emukele inkhatimulo ngoba sikucela egameni laJesu amen ulekelani umnakethu Robert Billy Graham Tommy Osborne Tommy Hicks emadvotsa lamakhulu ankulunkulu ngephandle ensimini namuhla bakhulekeleni ningeke nakwenda kulekelani labo banakethu balwa imbi lelikhulu inhlitiyo yami yophela bona kulekelani ukuthi batohlala ngekwethembeka evangelini futhi uma sekuphelile sonke sidobutsana ndzawonye njengemndeni munye lomkhulu ngabe sisenato letinye tetincwadi letishiywe kumadvotsa labo somabhizinisi mayelana nalombono donke tiphelile uma wena noma ngibani lapha longenayo ikhophi phakamisa sandla sakho ungakaze uyithole ikhophi nembalwa ngicabanga ukuthi uma nje Beningabhalela liphimbo lemadoda labo somabhizinisi labangemaKristu eLos Angeles bato mhlawumbe banetinkulungwane letimbalwa tawo lasele bato jabula kunithumelela yinye mahala ngicabanga ukuthi uma kukhona tindleko bekungaba ngushelene kuphela noma lokutsite angathi into letsite nje yetindleko tekuyigaya kunembono futhi ngifuna niwufunde futhi embi kwale libhayibheli lelivulekile embi kwaNkulunkulu wami ngifanele ngathi ukuthi imibono isho ukuthini loyo kwakungesiwo umbono ngangilapho ngikubonile angifuni ku Ngiyakutonza kusho lokho ngoba lomunye ucabanga ukuthi utama kulingisa Paula longcwele lomkhulu angikusho lokho ngalokho ngiyasho nje ukuthi ngiyathi ukuthi ndzawana thite ngale nje kwalapha kukhona live lesiphila kulo futhi ngingake ngathi uma sengibuya ngende konke lengingakwenda ngingeke ri anginacala ngalokho lokushiwo ngulabanye ngifanele ngiphendvule ngesisho sami lucobo Angathi ukuthi yini ungahle uthi ngibevile abantu basho lokho ngiyethemba ukuthi konke nalokuncane kwako bekuliciniso ngiyethemba ukuthi konke nalokuncane bekuliciniso mina kethu tsatse embi kwaNkuluNkulu lokhu bekuliciniso bekuliciniso bengi nginjengoba nginjalo nje manje insizwa kuphela futhi ngime ndzawona tsite ngibuka abantu labavela lapho labadzala bebaguquke bababasha futhi bekungekho kugula kungekho lusizi kungekho kufa bebehlukile kepha noko wangitshela ukuthi kwakukukhulu kunaloko noko ukuthi kufike loko kungaba kuhle ngalokwenele kimi ngato tonke dikhathi ngicabange kulenzambama ngiyaxolisa angifuni kuba luswane kodwa uma uhlangana nebantu bese ke uyathi ukuthi ufanele ubashiye futhi mhlawumbe niyathi bantu labadzala kanjena uma ngibuya umnyaka kusukela manje mhlawumbe angeke nginibone futhi futhi kwenta lokuthite nje kimi kodwa ake sitame ukuthola manje ku ngale ku Genesis sahluko semashumi lamabili nakubili futhi ngifuna kufunda ingcenye nje yaleli verse lelishumi nakune noma nginicaphunele lona futhi Abraham wabita ligama lenzawo ngekuthi iJehova Jireh njengoba kushiwo kulolu suku enzabe nenkosi kuyobonelelwa Genesis 14:22 noma Genesis 22:14 ngiyaxolisa manje ngifuna nje nilalele ninginakisise njengoba ngifundisa lokhu nje futhi ngitoshesha nginemakilomitha langemakhulu lamane nemashumi lasiphohlongo kulesiphepho lesikhulisele ichwa kushayela kulensambama kuhlangabetana nesibopho kusasa ngako manje kodwa ngifuna niciniseke ukuthi kutama kukubamba kwengeta lokungcono kuloko lengushito kuleli viki kwekubuya kwenkosi sekusethudane futhi manje uma unepensel neliphepha nginemibhalo cishe lengamashumi lamabili lebhalwe lapha uma nje beningathandza kuthathisela kuyo njengoba sisafunda sichubeka futhi sibhale phansi emanotsi lamancane ngoba impela ngicabanga ukuthi lena ngiyo lefike ngesikhathi kakhulu moya lwengcwele loke wangivumela ngikhulume ngayo futhi ngiyethemba ukuthi ekwenteni lokhu ukuthi nitoconza ukuthi ngingakukhuluma kuphela umoya lwengcwele utofanele akuhumushe manje ngikhulume ngalokhu kabili futhi lesi sikhathi sesithathu sisondzela kulomlayedo lofanako ngoba sekusikhathi lesifanele kakhulu futhi nginiketha sihloko lokhu futhi uma nikugeja kutoba sethayiphini uma unesichopha mavi ngani labafana batonithumelela emathayiphu futhi manje vele ubabhalele ngiyacabanga ba niyalathi likheli labo nakanjalo njalo uma ungakwende ngani vele ungibhalele lapho futhi kutolethwa ngemabhokisi ako futhi basikhwama sabolucobo bayi-audio mission eJeffersonville nebafana lababili labakahle umnumzane Messiah nemnumzane God futhi ngiyacabanga nivile indzaba yabo ukuthi baba balingani bami kanjani kwakungenxa yokuthi betha lapho kutama kungidalula batibumbela iFBI lencane bebetha lapho futhi bangacabanga ukuthi lokho leyo mibono yayicinisile futhi betha lapha baphenya ngalapho futhi benta kwangathi bebabashumayela namoya loyingcwele wembula impilo yabo ngqo embi kwabo ngako sebangilengisebenzisana nabo lomunye wabo likatholika likatholika laseFrance umnumzane Messiah ngaphambi nje kokuphenduka kwakhe bekangumthengisi wetshwala umnumzane Godi lohlethi lapha ngiyakholwa ekuqaleni bekayi kubantu labavela ebandleni leMethodist kwakungesibo bantu bakho iNazarini lehlubukile bekukuthi usebenze ehovisi nje ndzawanatsite awukakwendini mina kethu Godi eGary eIndiana umthengisi wetshwala nemfana losebenze ehovisi umNazarini lohlubukile neliRoma lelikha nelikatholika laseCanada yesiFrench ngisawonye ukuthi angidalule futhi benginga uma ngenda noma yini leliphutha ngifuna kudalulo ngifuna kube ngilokuqinisile manje lesi sikhathi sekukulungisa hayi emva kuba sengiwelele lapho asikulungise manje ngibathole ukuthi baba nomzane labahloniphekile sibili labacotho bafana sibili ngesikhathi bangibuta ukuthi bangawenda yini emathayiphu bafanele babe nento letsite labatophila ngayo Umnumzane Mesia ushadile manje.
Mr. Goad's in the making.
Umnumzane Goad usekwakhiweni. Uma kukhona noma ngubaphi bothathe labasha laba uma buso bakhe bungasibovu manje yini ngikwendile nje lokho kude kube inguquko ngitithole mina lucobo kude ngikhone kubuyela kulesihloko ngitofakaza ukuthi uyindlotsa lekahle ungumngani wami umnakethu sibili futhi manje ngitokuniketha sihloko lokho Abrahama nendalo yakhe yekukholwa lokufana nekwakhe futhi ngifuna sicongo kuGenesis 22 livesi lelishumi nakune naJehova Jaira manje siyathi ukuthi uNkulunkulu unemagama lasikhombisa la inhlanganisela ekuhlenga sonke siyatana nalokho Jehova Jaira kuchaza ukuthi inkosi itotiniketha yona lucobo umhlatshelo Jehova Rafa nguJehova inkosi umphilisi wethu Jehova Manase umjeka wethu lihawu lelincane lethu lihawu lelikhulu lethu kanjalo njalo wethu ngekuthi emagama lasikhombisa la inhlanganisela aJehova neligama lakhe lekucala nguJehova Jaira inkosi totiniketela yona lucobo umhlatshelo manje lalelisisani futhi uma nifanele Dende nje wena lucobo uma lothite ahleba edute nawe uthi ungathula umzuzwana nje ngiyacela ngako ngithola lokho nyabona na khona ke batokwenda batoba kahle manje sitoqala emuva sibuyele emuva lengemuva emva kuba sesifike lapha lapho ngifuna kuletha khona inshumayelo kulesicongo asibuyele kuGenesis sahluko selishumi nakubili uma nifuna kubhala letindzawo lethi phansi Genesis sahluko selishumi nakubili. Futhi manje sitokhuluma ngaAbrahama manje khumbulani ukuthi Abrahama sethembiso sendiwa kuAbrahama. Sonke sikwejwayele lokho ngabe kunjalo mnakethu lo ngumfundisi lesethembiso kwakungu-Abrahama kuye. Futhi Abrahama bekangesilo liJuda. Abrahama bekawetive wehla avela emboshongweni avela eBhabhiloni neyise futhi bekahlala eVenda seShinari lapho. Igotsi futhi wahlala edolobheni laseUri live lemakhaledi futhi yena emakhaledi bekahlala kulelo live futhi bekasedolobheni laseUri futhi mhlawumbe angumlimi futhi bekaneminyaka lengamashumi lasekhombisa nesihlanu ubudala ngaphambi kokuthi uNkulunkulu ambide bekashade nathathe wabo langadalwa naye neligama lakhe kwakungusarayi neligama lakhe yena kwakungu-Abrahama futhi bebabantu lababili nje labajwayelekile futhi ngalelinye lilanga uNkulunkulu wabitha Abrahama futhi wenza sivumelwano na-Abrahama manje bukusisana nendalo yekukholwa lokufana nekwakhe manje ngidobeka tincwadi letimbili lapha futhi ngibithe letincwadi leti niyabona na nga-Abrahama nendalo yakhe yekukholwa lokufana nekwakhe manje lokho lakwentela Abrahama wakwentela intalo yakhe yekukholwa lokufana nekwakhe wonke lo lokuconza ngalokucacile lokho manje thanini amen ku-Abrahama nentalo yakhe yekukholwa lokufana nekwakhe manje uma sitoqaphela kuGenesis 12 ukuthi uNkulunkulu wabitha Abrahama ngekukhethwa hayi ngoba Abrahama bekende noma yini lokwakufanele akusiko angahle kube bekangumkhondi wethithixo angathi neBhabhiloni bakhonda timphanze ne uma nike nafunza ya hislop lethi emaBhabhiloni lamabili umlando wasendvulo beuyothola ukuthi iBhabhiloni leyachanjwa uNimrod kwakukukhonda thithixo nje ngalokuphelele ngiloko kuphela futhi bekayi sithola iBhabhiloni ekuqaleni kweliBhayibheli emkhathini weliBhayibheli nasekugcineni kweliBhayibheli futhi kwakuyi yingqubo yenhlangano iBhabhiloni yayilidolobha lelihambe mbili lelenda onke lalamanye emadolobha lamancane alethe tethulo kuyo Niyabona na luhlobo lolufana nenhloko hovisi nzawanatsite futhi lapho imiyalo yaphuma khona nabo bonke labanye bebafanele babhadale kuleyo ndzawo yinye
Abraham had come down from there with his father
Na Abrahama bekehlile avela lapho neyise. Manje uNkulunkulu wambita ngokukhethwa. Manje bazalwane, bazalwane bami labathandzekako labaligugu. Uma kwendeka ngiphuma emiyalweni emfundzisweni yemibhalo, ngabe ndongithethelela ngako nje futhi nathi ukuthi kungathi kwami na nitokwenda ngiyacela. Nebazalwane bami besayensi yetenkolo ngephandle lapho. Uma uthi vela ukuthi ngimfundiso yami iliphutha, nitoyikhohlwa yini nje? Niyabona nje manje labanengibene ubantu bangibhalela tincwadi futhi bathi nakuthi uBranham sifanele yini sente lokhu futhi sente lokwa ngihlala njalo ngithi buta umfundisi wakho niyabona na ngoba ngitokwenta noma yini lengayenda nginiphendvule etimfundisweni letinkulu tebuvangeli teleBhayibheli kodwa uma sekufika cishe sifanele sente lokhu futhi sente lokwa ngihlala njalo ngitsathisela kumelusi wenu Ngoba singahle indvodza ngayinye abekho lababili lapha kodwa laba ngavumelani lomunye nalomunye etinveni letincane ekwenta indvodzide noma ngabe sifanele sikame tinwele tethu ngesekudla noma luhlangothi lwangesencele nelami anginankinga ngaloko ngako kodwa niyathi kuthi ngiconze kutsini sinale totindvo ngako ngihlala njalo ngisho nje kulolonke libandla buta umfundisi wakho leto tindvo uma akuhole umgamu lomudze ngalokwenele kuthi usinziswe futhi ugcwaliswe ngamoya longcwele ungeke wamethemba yonke indlela na uma uNkulunkulu amhlonipha ngaloko kodwa ngekuletha lomcabango ngesikhathi lesifanele kubantu kulenzambama ngidodzingeka ngisebenzise nje imfundiso lencanyana lengahle ihlale ngekhathi noma into lefana naleyo kodwa uma ungacabangi ukuthi kulungile kubeke eceleni nje bese uyaqhubeka uma umelusi afundisa noma yini lokwehlukile kancane kohlwa ukuthi ngitsiteni ngako niyabona na ngoba ngitama kufika ephuzwini ngiyethemba ukuthi lokho kulungile ngiyethemba lokho kwendiwe kwacaca
Abraham not being nothing.
Kodwa niyabona Abraham angesilutho qobo lwakhe beka bitwe ngekukhethwa bonake uma Abraham abitwa ngekukhethwa bonake intalo yakhe yokukholwa lokufana nekwakhe ifanele ibitwe ngekukhethwa kunjalo Jesu wathi akekho longeta kimi uma babe wami angamthonsi kuqala nalabo bonke labo babe langiphebona batawuta kimi Ngaleso sizathu nishumayela livangeli nje ngebumelula balo noko timvuta uNkulunkulu letikhethiwe yokuva lokho futhi tikubambe ngalokukhulu kushesha futhi titowukholwa lo mbhabhatiso wamoya longcwele lapho labanye bayosuka bahambe futhi bahlekise ngawo ngoba bakhethelwa ukuva ngoloko kuphela niyabona na ngakho niyabona manje ukuthi kungani libandla luqobo lwalo linguleli khethiwe lakhethwa ngaphambili uNkulunkulu manje ake ngitsathe livi kubaseThesalonika bekucala sahluko sekucala lapho kwathi khona labamiselwe ngaphambili manje lelo akusilo ligama lelihle kulisebenzisa embikwe bantfu ngoba labamiselwe ngaphambili bekungabangcono uma sikusebenzise kanjena ukuthi kwakungekwathi ngaphambili uNkulunkulu ngekwathi kwakhe ngaphambili bekangamisela ngaphambili kube kwenkhathi imulo yakhe lucobo niyabona na akashongo ukuthi manje ngidokukhetha wena futhi wena ngidokuthumela esihogweni futhi ngidokukhetha wena bese wena ngikuthumela esihogweni loyo kwakungesiwo umbono waNkulunkulu bekafuna sonke site ezulwini kodwa anguNkulunkulu wathi ngaphambili ukuthi ngubani lo yokuda nekuthi ngubani longeke ede manje lokho kucacisa baseRoma besine baseRoma bemfica siphohlongo nelemfica lapho asho khona ukuthi kukhetha kwaNkulunkulu kungahle kume kuqinisekile ukuthi ngaphambi kokuthi noma ngimuphi umfana atalo akhuluma ngaEsau naJakobe uNkulunkulu wathi ngiyamthanda Jakobe futhi ngiyamtonza Esau niyabona na kwathi ngaphambili kwakhe kwamenda athi ukuthi kwabo ukuthi Esau bekangesilutho kodwa nje umkhohlisi lomncane empeleni nekuthi Jakobe bekato bubhadalela lobo butibulo ngakho niyabona kwathi kwakhe ngaphambili kumenda athi uma bekangakwathi kuphela kusukela ekuqaleni khonake bekangesuye uNkulunkulu niyabona na neliBhayibheli lasho ukuthi thine libandla manje ngifuna nikhumbule kunemaklasi lamathathu ebantu emhlabeni bekuhlala kunjalo futhi kutoba njalo kuze kube sekuphelene manje ake sisho lokho kanye kanye emaklasi lamathathu ebantu labangakholwa bazenzisi nalabakholwako kugcineni engqondweni lokho emaklasi lamathathu ebantu manje leli klasi lelakhethwa ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba futhi babitwa kuKristu ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba bangakhi lowathi kokuthi Kristu bekaliwundlu laNkulunkulu lelahlatshwa ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba yebo-ke wabulawa kanjani eluhlelweni lolukhulu lwankulunkulu bekathi ukuthi bekatoveta indvodzana naleyo ndvodzana yayitoba ngumsinzisi webantu bakhe ngabe kunjalo ngako uma uNkulunkulu akhuluma into sekuvele kucetsiwe omnakethu uma uphi loyothathe lomncane lebe nginaye lo mbono wase uphelile emizuzwini lembalwa lendlulile lohlethi khona lapha esitulweni semasondo uma bewungakubona lokho thathe lothandzekako bekungabe sekuphelile kuwe niyabona na uma uNkulunkulu akhuluma noma yini uma uNkulunkulu enda statement sikuthi kuphela nje uma asho njalo kuphelele kufanele kufezeke kufanele kube njalo nje bese-ke uma livi lakhe lingena kithi akunandzaba kuthi sendani kuthi sibukeka kanjani kuthi sicabanga ngani kuthi ofanele kufezeke niyabona na ngako uNkulunkulu akawuchubi umsebenti wakhe uma asisinzise lapha futhi athi kuthi bekatolahlekelwa ngithi emva kwesikhashana yena somabhizinisi wekuhlupheka futhi ngako-ke bonke labo lebekabathi ngaphambili kuthi ukwendile ini ubabitile bonke labo lababitile ubalungisisile bonke labo labalungisisile sewuvele ubakhathimulisile manje kutoba khona libandla lelitohlangana naye lapho lelingenabala noma sici mnakethu uBranham wena ukulo ngiyethemba kanjalo kodwa sisebenzela insinziso yethu lucobo ngekwesaba nekuthuthumela futhi uma ubona impilo yakho ingahambisani nelivi laNkulunkulu akunandzaba kuthi usonza kuliphi libandla uyathi uphumile eluhlelweni niyabona na futhi uma nje utokwenda kwakho uma wenda inkolo yakho ngoba uyathi ukuthi kuyinto lofanele uyende udlala nje ingxenye yemzenzisi uma kungavele enhlitweni yakho ukuthi uyamthanza uNkulunkulu khona-ke uneliphutha kwekuqala nje niyabona na uyathanza luthando lolulawula yonke into manje bukusisane abrahama wabitwa ngekukhethwa akukho lutho abrahama lakwenta futhi manje caphelani sivumelwano kugenesis 12 niyabona na sonke sivumelwano sanikwa abrahama sonke sivumelwano singumusa ngalokuphelele niyabona na hhayi abrahama uma utokwenda into letside ngitokwenda into letside kwakungesiko uma utokwenda loku ngitokwenda loku uNkulunkulu wenda sivumelwano nemuntu nemuntu sonke sikhathi wephula sivumelwano sakhe watshela adamu uma ungeke udle kuleso sihlahla utawuphila kodwa adamu udla kuso futhi wamtshela sivumelwano lasenda nabo esivumelwaneni samosi ehlane lapho basephula sonke sikhathi uma uNkulunkulu enda sivumelwano nemuntu umuntu uyasephula kodwa kulesi khathi lesi uNkulunkulu wenda sivumelwano na-Abrahama nentalo yakhe ngaphandle kwembanzela manje niyaconza na hhayi abrahama uma utokwenda loku ngitokwenda loku kodwa abrahama sengivele ngikwentile sengivele utokuta kimi sewuvele usinzisiwe utokuta kimi eminyakeni lomdzala lovuthiwe sewuvele ukwentile futhi manje akusiko namuhla uma utokwenda into letside uma utokwenda loku uma wena loko sekuvele kucedziwe hhayi kuthi uma utohamba futhi ufunze imfundo lenhle uma utokwati konke loku lokwa noma lolokunye ngitokuphilisa ngitokusinzisa uma utothola ticuthe buciko sengivele ngikwentile sekuphelile ngifuna nje nifinyelele ngaphandle lapha futhi nikuthole nguloko kuphela niyabona ukuthi ngiconze kuthini abra into kuphela abrahama lebekafanele ayende kwakukuhlala esivumelwaneni sakhe. Bekangadzingeki ukuthi ende lutho lwesivumelwano. uNkulunkulu bekasavele akwendile lokho naye. Bekafanele nje ahlale atindile. Haleluya, manje ngicala ukuthola ukukholwa. Niyabona na? Uma sathi lokho ukuthi into kuphela lesifanele siyende, kudlalifa lanoma ngutiphi tethembiso kaNkulunkulu. Kuhlala ungesuki evini laNkulunkulu. Akungabikho lutho lolukunyakatisa kulo. Manje caphelani, wafanekisa ngalokuphelele Abrahama nentalo yakhe yekukholwa lokufana nekwakhe. Futhi ngitolandzela emahlukana ndlela empilo ya-Abrahama. Bese ke ngilandzela emahlukana ndlela entalweni ya-Abrahama. Futhi sibone ukuthi uNkulunkulu uligcinile yini livi lakhe ngeluhlavu neluhlavu. Manje Abrahama siyathi ukuthi yinye kuphela indlela lesingasinziswa ngayo. Futhi lokho kusesivumelaneni na-Abrahama ngoba kwendiwa ku-Abrahama. Kodwa leBhayibheli lathi thine sikuKristu, thine lesifile kuKristu, sifuta intalo ya-Abrahama futhi sithi indlalifa na-Abrahama. Ngabe kunjalo, manje Kristu uyintalo yebukhosi ya-Abrahama. Ku-Abrahama kuta Isaka, ku-Isaka kuta Jakobe, ku-Jakobe kuta Josefa, ku-Josefa kanjalo njalo, kwehle njalo, Davide, Davide wachubeka, njalo sibanibane, kwaze kwathi ekugcineni intalo yebukhosi yatalwa lokwakunguKristu. Futhi kuKristu wenda Abrahama uyise wetive tonke. Nesivumelwano sa-Abrahama siqiniswa kubantu noma sinikwa abantu ngaphandle kwembandzela. Manje nifundzile manje esahlukweni selishumi nakubili. Wenda sivumelwano na-Abrahama ngaphandle kwembandzela. Wabita Abrahama. Ngeva abantu bathi ngafuna uNkulunkulu, futhi ngafuna uNkulunkulu, futhi ngafuna uNkulunkulu. Uneliphutha. uNkulunkulu wafuna wena, futhi wafuna wena, futhi wafuna wena. Beungafuni uNkulunkulu, uNkulunkulu afuna wena. Ngani sona kanye nje sicalo sakufakazela. Adam, bekufanele kube ngu-Adam ampongolota, babe, babe ukuphi? Ngonile, ngonile babe. Kodwa kwakunguNkulunkulu athi Adam, Adam ukuphi? Niyabona na? Ngakho kuhlala njalo. Ungaphuma futhi utshele ingulube ukuthi ineliphutha ngoba idla idodi. Beyingakukholwa na? Cha mnumzane. Beyitokutshela nakathi indzaba takho. Futhi kungaleyo ndlela ngesoni. Ungeke umtshele lutho, angeke kulalele, angeke ngisho ahlale ebandleni imizuzu lesihlanu kukulalela. Uyingulube kwekucala nje. Yena ungilodla lokufile, lingce. Leyo imvelo yalo, niyabona na, ngako ungeke ulitshele lutho, ngoba nguloko nje lelingiko. Lilingce, lingeke litondle ngetintho letinhle. Manje caphelani, khona-ke uma uthola lokho, lokho uNkulunkulu lakusho ku-Abrahama, wabita Abrahama, futhi uma wake wabitwa, kwakungesiwe lowenda lokufuna, kwakunguNkulunkulu lobekafuna wena. Futhi ngemusa waNkulunkulu wakusinzisa, hayi ngoba wenda lokuthide, hayi ngoba usifanele, kodwa ngoba umusa waNkulunkulu kuwe wakwenda. Wonke umuntu lokuchonza kuloko, sanini amen. Manje sesiyaqala. Manje kwakuyini ngesikhathi uNkulunkulu athatha umuntu futhi wambita kuqala? Kwakuyini lokho? Kulungisiswa. Abrahama mayelana nekuva liphimbo laNkulunkulu likhuluma naye. Wakholwa iNkosi uNkulunkulu. Ngabe kunjalo? Ngako-ke walungisiswa ngekukholwa. Ngekukholwa eNkosini uNkulunkulu. Ngabe ngiloko lesingiko intalo ya-Abrahama? BaseRoma 5:1. Ngako-ke njengalokhu sesilungisiswe ngekukholwa, sinekuthula naNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu. BaseRoma 5:1. Manje Abrahama wamkholwa uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye ukuthi kukulunga, noma kwabalelwa kulakwendile ukuthi kulunga kwakhe. Wenda kanjani? Wena uthi yebo-ke ngingulabanye ngingubojonase ngihlala kulokhu thide. Loko akaphathelani ngalutho nako. uNkulunkulu wakubida futhi wemukela lubido. Futhi ngekukholwa kwakho ngekwemukela Kristu intalo yebukhosi ya-Abrahama lekubidako. Khona-ke ulungisiswa ngekukholwa. Ngabe kunjalo? Nguleyo ndlela kuphela lengikwathi ngayo. Loyo ngumbhalo ngekuwathi kwami. Ngiyathi ukuthi bengisone sigaba. Nkulunkulu wangimisa emkhatsini wesono sami futhi wangconcotha emnyangweni enhliziyo yami futhi ngajika ngabuka emuva ngathi ngubani na wathi ngiyinkosi yakho ngathi khona ke nkosi angide angizange ngime futhi ngithi yeyi nkosi yeyi ukuphi ngifuna ukukhuluma nawe sikhashana nabona na ha angikwendanga lokho ngunkulunkulu lokumisako ngakho manje kungemusa nkulunkulu lakubita ngawo hayi lokho lowakwenda lobe ungakwenda lokho lotokwenda uma uyindalo ya-abrahama nkulunkulu wakhuluma nawe ngemusa wakhe lomangalisako njengoba nje enda ku-abrahama esahlukweni selishumi nakubili sagenesisi manje futhi-ke caphelana wathi nje abrahama angamkholwa nkulunkulu ngekulungisiswa sikholwa enkosini silungisisiwe masinyane nkulunkulu wabita abrahama kuthi ehlukane ngalokuphelele nako konke kungakholwa ngabe nguleyo ndlela le nda ngayo kuwe ndehlukanise netihlobo takho kubo bonke lohambisana nabo umani emakamelweni esinukha umani emidanisweni sukani etintweni telive nkulunkulu ubita kwehlukana ngalokuphelele entalweni ya-abrahama ngoba nguloko lakubita nga-abrahama niyalifanekisa leli thulusi lingu-abrahama leli thulusi limelele intalo yakhe yekukholwa lokufana nekwakhe futhi sivumelwano sendiwa kubo bobabili abrahama nentalo yakhe yekukholwa lokufana nekwakhe futhi njengoba abrahama abitwa ngemusa ngekukhethwa kanjalo nentalo yakhe yabitwa ngemusa nekukhethwa niyabona na baliva liphimbo lankulunkulu futhi bamkholwa nkulunkulu futhi kwabalelwa kuye kuthi kukulunga beva liphimbo lankulunkulu ebhareni noma ngabe lalikuphi futhi bakholwa nkulunkulu na-abrahama wayalwa kuthi ahlukane futhi atehlukanise netinto telive futhi injalo-ke nentalo ya-abrahama batehlukanisa nentalo kwetinto telive kulungisiswa ngekukholwa besingahlala kuloko yonke intsambama kodwa sifanele sisheshise manje njengoba sithola abrahama akazange alalele ngalokugcwele manje kungaleyo ndlela ngalabaningi bethu sithi nje singahamba futhi sente kuvuma sicabanga ukuthi yebo-ke manje sijoyine libandla futhi sitoba bantu labakahle impela sibomakhelwane ungeke kulimade kubhema kancane noma uma nje ngigcina iphathi yami yemakhadi ngihamba loko ngeke kulimade lutho kodwa khumbulani nkulunkulu akazange ambusise abrahama waze walalela ngalokugcwele futhi nkulunkulu angeke ayibusise imbewu yakhe ute ulalele ngalokugcwele atehlukanisa netinto telive kumani emkhathini wabo tehlukaniseni isho inkosi ngito nemukele ningathinzi lokungcolile kwabo nihlala kimi nelivi lami likini celani leni kuthandzako futhi kutokwendiwa kini niyabona na manje niyabona nifanele niphume evene kodwa wendani abrahama bekanemshana wakhe lothi lilunga leli bandla lelisivuvu neyise leli khehla laliyimpungane emafutheni kuphela nje uma linamathele lapho futhi wahambisana naletinye tetinto futhi ngileyo ndlela nje lesitama kwenta ngayo sitama kudonsa singene emabandleni enhlanganweni yethu tinto telive manje bazalwane bami be-methodist ngiyanitsandza bazalwane bami be-baptist ngiyanitsandza ngalokufanako nje njengoba ngibathandza bazalwane bami be-pentecostal noma ngabe kuyini kodwa niyabona sitama kudonsa tinto telive futhi tihambisane nathi ngco njengoba kwenda abrahama anginendisi lokungesibo bukristu ngenhlangano yenu nginitshela kuphela animlaleli ngalokugcwele nkulunkulu nite nitehlukanise manje uma usolo ugijima uya emibukisweni yetithombe kubona lonke luhlobo lwesithombe lesitsala uma uhlala ekhaya futhi uvumele imihlangano yakho iphume kusenesikhathi ebusuku kude babone lihlelo loludzite lwamabonakuthe lolungakahlungwa kude ukhone kuya endasi ekhamelweni lakho lelingaphansi nalabanye benu nine mabandla emaprotestani nentaloko futhi banemidlalo yebhanko netintho egameleni lelingaphansi kudla kwakusihla kwemasopo imidanso yebungani lemincane Kuloko lokubitwa nge-YMCA kufundzisa umculo wekutinyukunya. Futhi lalelani nine bazana nebambe Methodist ngesikhathi cishe emavikini lasithupha lendlulile. Make wami uyi-Methodist naye ngesikhathi angibitela endasi endlini. Futhi lapha e-Indiana banemdanso wemculo wekutinyukunya ebandleni le-Methodist kumabona kutse. Bambonya imiyalo yetintho letinjalo futhi babuta ngisho nesiponsa indvodza yamabona kutse yathi awucabanga ukuthi lokhu kufanele la labantu beba ngakugceka wathi sikhathi lesithe kakhulu libandla le-Methodist likhohlwe buciko lobuhle bemculo wekutinyukunya kube John Wesley bekakwathi lokho bekatojika ethuneni lakhe unengakhulu leniye etintweni telive niyathi kutsini nina ma-Methodist ngakhuluma na-Jack Shula loyo ngilomunye walenye imadvodza lakahle kunawo onke lonawo unetigidzi temadvodza lakahle bantu belibandla le-Methodist labanye laba bendlula bonke ngibuka buso bebafundisi lababili be-Methodist khona manje labo bangani bami labakhulu akukho emadvodza langcono lema esikhumbeni sesicathulo ngekwathi kwami kunjalo kodwa uyakhohlwa awutehlukanisi John Wesley kwakunguye lowacala kushumayela kungcweliswa futhi utehlukanise netinto telive nani nine besifazane be-Methodist lenigcoka tikhindi nipende buso benu futhi anathi yini kuthi umsunguli wenu wathini ngetinto letinjengalokho kodwa unelipulpiti lelibuthakathaka nesakhiwo lesikhulu nguleyo indzaba ngawe futhi ningabuki njengale futhi nihleke emabhaptisti ngoba emabhaptisti niyafana futhi pentecostal niyafana manje sifanele sikulungise manje ngiloko kuphela manje kutsabukisa kanjani pho awathi yini ukuthi uma uyindalo ya-Abraham ufanele utehlukanise netinto telive ngoba kwentiwa ku-Abraham nentalo yakhe yekukholwa lokufana nekwakhe futhi Abrahama akazange angene esibusisweni akumangalisi kule mihlabathi lapha ngaleya ekolishi lakolo endasi e-Aber ngale kumudi lapho siyakhona emva kwaloku e-Chicago emudi kungani bangenato timvuselelo njengoba bebavamise kuba njalo awutehlukanisi bantwana ba-Abrahama uNkulunkulu uyoke asebentane kanjani endzaweni lenjengaleyo abe angeke ngisho akuthole kuthi uhlale ngekuthi phatha kunjalo angeke aze abe nemvuselelo lesekeleke etikwento lenjengaleyo manje wena uthi mina kathi uBranham wena uyasithukuthelela inkosi ayibe ngimehluleli wami niyabona na kodwa uma umuntu lotsite angakutsheli uma kungendeki into letsite utosongeka ngale ekugcineni kwelichibi lelincane manje phuma entweni lenjalo nine leni kuthiwani ngelibandla le-Methodist nine bantu be-Methodist ngesikhathi bebavamise kwehla ngemgwaco nani ma-Methodist lapha ngesikhathi nifika kokuqala ngesikhathi Asbury angalapha futhi waba nemhlangano leyifashini lenzala ngesikhathi bantu bawela esilweni namoya longcwele bakhuleka lapho bakhahlela futhi bamemeta futhi baphonsa tandla tabo etulu futhi bewuyofafata emanti ebusweni babo netintho letinjalo kuba letha kuto Oh Nkulunkulu, ma-Methodist kwendekani kuleso sendakalo? Kukuphi namuhla? Kwendekani? Kukhona lokuhamba kabi. Niyabona ushushumba etikwe uphuma endleleni kusuka entalweni ya-Abraham. Manje bukusisane Nkulunkulu into lelandzelako. Manje lokho kwakukulungisiswa, kusheshisa. Manje wendani Nkulunkulu? Manje kuGenesis 12. Wasinzisa Abraham ngekukhethwa. Na Abraham walungisiswa ngekukholwa akholelwa evini laNkulunkulu. Ngabe kunjalo ma-Baptist ngabe nguleyo ndlela lenina ngayo ma-Methodist nguleyo ndlela lenina ngayo Pilgrim Holiness ema-Nazarene ema-Pentecostal nguleyo ndlela leninayo impela kunjalo impela manje bukusisana isigaba seluhambo baqhubeka bahamba. Kukwenda kusheshe manje. Ngifuna nihambe nami siye endzaweni lelandzelako manje. UGenesis 15. Inkumbi yetintfo ekhatsi lapho lebe singathatha liviki, liviki neliviki emva kweliviki. Kodwa nje kuletha letigaba leti kini kunikhombisa lakwenda. Esahlukweni selishumi nesihlanu, Abrahama ucala kutibuta. Ngiyoke ngitate kanjani letintfo leti. Khona-ke uNkulunkulu wasiqinisa sivumelwano kuye. Umnika kuqiniswa kwesivumelwano. KuGenesis sahluko selishumi nesihlanu, siyakuthola lokhu. Ngesikhathi asehlukanisa ngalokugcwele, Lothi wehlela eSodoma, nale ndvodza lenzala yafa, na-Abrahama watehlukanisa futhi waba yedwa. Wase-ke uNkulunkulu uqala kukhuluma naye. EmaBaptist yenda lokho, EmaMethodist yenda lokho, EmaPentecostal yenda lokho. Dehlukanise netinto telive futhi ubone ukuthi uNkulunkulu akahambi yini akhulume nawe. Dehlukanise netinto talokuphila lokhu futhi uthole ukuthi uNkulunkulu akakhulumi yini nawe. Kodwa ngesikhathi akwenda ngalokuphelele wathi, manje uyabona ukuthi wangendela sethembiso sendvodzana. Futhi ngingenamthwana, futhi indlalifa yami lekuphela ngu-Eliyeza waseDamaseko. Wathi ngitokwenda kanjani, kutokwendiwa kanjani. Manje lalelisisani nonke. Manje lapho Abrahama kuGenesis wekuqala walungisiswa ngekukholwa, manje naku kufika emfundisweni yakho ya-John Wesley. Naku kufika ekungcwelisweni kwakho noma kuqiniswa kwakho kwesivumelwano. Kumbulani, Abrahama watsatsa imbuti, lithokati netilwane letintsathu, imbuti, imvu, lithole, lelineminyaka lemitsathu ubudzala. Leto totintsathu tisiqiniseko. Lokutsathu nganitshela futhi kuthi nibambe iminyaka lemitsathu ubudzala. Futhi wabulala futhi watehlukanisa ekhatsi, ngabe kunjalo. Wase-ke uthatha lituba nelituba lelimelele kuphilisa kwaNkulunkulu. Akazange atehlukanise. Qaphelani lokho, akazange libhayibheli lathi uma ufunza lokhu emuva manje, emva kokuba sengihambile, akazange ehlukanise lituba lelifuywako nelituba. Ngoba ngani na? Kwaba khona inguquko esivumelwaneni lesivela kuKristu kusuka ewundlwini kute kube liwundlu laNkulunkulu. Kodwa kuphilisa kwaNkulunkulu bekuhlala njalo kuncike ekukholweni kwenu. Akazange ehlukanise lituba netinyoni. Wawabeka phansi lapho, kodwa wehlukanisa imihlatshelo lemithathu yeminyaka. Manje kwakuyile kuchitheka kwengadi yekuqala yentalo ya-Abrahama eminyakeni welibandla. Niyakholwa ukuthi umnyaka welibandla waqala emva kwePentecosti? Niyawukholwa lo mjikeleto wekuqala lapho weMajuda nakanjalo njalo na? Khona-ke uyakholwa ukuthi inguquko yekuqala yelibandla lelibitelwe ngaphandle ngoba luhlwitho belilicembu lemaluthela? Impela belulabo. Washumayela labalungile bayophila ngekukholwa. Wala sidlo senkosi sekuba ngumtimbambamba waKristu. Futhi wasiphonsa esiyilweni. Lo mpristi lomncane Martin Luther futhi washumayela labalungile bathi awuphila ngekukholwa. Ngabe kunjalo? John Wesley washumayela kungcweliswa, umsebenzi wesibili locinisekile wemusa. Ngabe kunjalo? Atehlukanisa netintfo telive. Manje wasebentana na-Abrahama ngaphansi kwekulungisiswa. Khona-ke intalo ya-Abrahama kwakungu-Martin Luther ngaphansi kwekulungisiswa. Manje uta ku-Abrahama ekuqiniseni sivumelwano, kanti futhi uta ngalapha entalweni ya-Abrahama ekuqiniseni sivumelwano sekubuyela emuva engadini kubulawa kwemhlatshelo. Oh, niyakubona na? Sanini amen uma nikwenda. Lalelani. Bese ubuyela emuva emhlatshelweni. Bukusisani, ake ngithathe umzuzu nje ukuthi umhlatshelo wawuqiniswe kanjani. Khona-ke sitosheshisa. Manje caphelani ngekushesha. Senda kanjani uma siqinisa sivumelwano? Ngithi kulo mnakethu lapha, sukuma umzuzu nje. Ungumelusi unelibandla? Wena uthi unelibandla? Kulungile. Awusho unalo libandla? Kulungile. Sukuma umzuzu nje. Unelibandla? Wena uthi mnakethu Branham, asiphume futhi sibe nelidina lelincane ndzawonye. Kulungile. Ungetha ebandleni lami futhi ubambe imvuselelo na? Okay, ake sibone. Oh, ngitonitshela ukuthi sitokwendani. Sitokwenda indlo letsithe. Ya, ngitokwenda lokho. Awula mfana, nguloko-ke. bani khona lapho ngabe nguloko ngulendlela lesiqinisa ngayo tivumelwano tethu ngabe kunjalo ngekuqhawulana sidle into letsite lencane sichawulane sitovumelana leso sethembiso sethu kulomunye nalomunye sandla sethu sangasekudla mbeke lapha lowesifazane sitokwenda leso sivumelwano eUnited States yebo ke niyathi ukuthi bakwenda kanjani eJapan bayaphuma futhi balume kancane kudla futhi uma babuya futhi batokwenda bacinisekise sivumelwano sabo bathola libhodlelana lelincane leluswayi futhi bayema baphonsela uswayi kulomunye nalomunye lokho kuthi luswayi lokuthinza ngekuvanga niyabona na lokuchaza ukuthi kuthi bacinisa kanjalo sivumelwano sabo kodwa benatini ukuthi bakwenda kanjani empumalanga etinsukwini taAbraham ngiyethemba ukuthi angikathabuli lutho lolubalulekile lencwadi lencane lapha leneliduku kuyo kodwa ngifuna ukusebenzisa lokutside bathethe leyo mihlatshelo futhi babulala umhlatshelo ngiyethemba niyaconza nginayo lapha le mihlatshelo lemithathu bekungulesikhathi lesi kuchaza divele tinsathu titukulwane letinsathu sibanibani kuchubeke manje si iminyaka yelibandla lemithathu nakanjalo njalo yekubitwa kwelibandla bese ke babulala lomhlatshelo bahlangana ndzawonye futhi etikwa lesikhumba seliwundlu babhale ngitovuma kwenda kuthi nekuthi kanye kanye nawe yebo senta loko kulungile ungahlangabetana nale sibopho lesi ngitokwenda ngitohlangana nako kulungile utokwenda kuthi nekuthi ya ngitohlangana nako kulungile babulala umhlatshelo bema ngqo emkhathini wale mihlatshelo baphakamisele tandla tabo kuNkulunkulu futhi bathatha sifungo uma bephula lesivumelwano lesi umtimba wabo awube njengalomtimba lofile ulele lapha bese ke bathatha lokhu futhi bakutsabule bakwehlukanise lomunye uthatha luqhedo lunye nalomunye athathe lolunye luqhedo manje ayikho indlela emhlabeni ukuthi uke ukuhlanganise njengesisila selituba lokho uhlangane ndzawonye futhi kufanele kube indlo lefanako uma sihlangana ndzawonye ngiphethe ingcenye yami yako uphethe yakhe manje wendani uNkulunkulu Bekato mtshela ukuthi bekato kwendani ukuthi bekato kwenda kanjani ngemhlatshelo ukuthi bekato menda kanjani abe nguyise wetive kepha noko beka sengakamniki lelo gama ngaleso sikhathi kodwa bekato menda uyise wetive futhi wabulala umhlatshelo akhuluma naye kuloko manje bukusisana Abrahama wabonani into yokuqala emva kokuba sekabulale umhlatshelo wakweshisa tinyoni kuwo laze lilanga lashona ngesikhathi lilanga selishona kwendekani buthongo lobujulile bawela etikwa Abraham ngabe kunjalo Genesis 15 buthongo lobujulile etikwa Abraham yini leyo kufa kuso sonke sidalwa lesingumuntu yonke indalo yaAbraham kwendekani ngalokulandzelako emva kwebuthongo lobunzima kwase kuthi ke kwesabeka lokumnyama kwafika embi kwakhe bese ke kusukela kuloko kuta sithando semlilo lesibhunya intuthu lapho sonke soni siya esihogweni kodwa emva kwaloko kwahamba kukhanya lokuncane lokumhlophe nalokukhanya lokuncane kwahamba emkhatsini wemihlatshelo wathi uyabona ukuthi ngidokwendani Abrahama na kukhanya lokuncane uNkulunkulu ukukhanya futhi wahamba emkhathini walomhlatshelo letinceku letifile temtimba lapha beka ndani enda sivumelwano wafunga ngabani yena lucobo beka ngeke afunge nganoma ngibani lomkhulu kakhulu uhlala njalo ufunga umuntu lomkhulu kunawe ngakho akukho muntu libhayibheli lasho ukuthi angafunga ngaye ngoba ungulomkhulu kunabo bonke futhi wathi funga yena lucobo ini Uyosigcina sivumelane naAbrahama nentalo yakhe. Haleluya. Ngitofunga mina lucobo ukuthi angiyuze ngehluke ngisho nalinye livi esivumelwaneni sami kuwe noma intalo yakho emva kwakho. Uthini ngaloko thathe? Uthini ngaloko? Ngitoligcina livi lami. Wathi funga yena lucobo. LiBhayibheli lathi wakwenda. Ngitosigcina sivumelane sami. Ngitofunga kuwe Abrahama ngitokwenda bazalwane bemthetho angikahlosi kuncinta kamatimi kodwa nje ngifuna kusho into yinye lapha umzuzu nje bukani lapha bukani ukuthi wendene wakwenda kanjani bekakhuluma ngani Impela nibakamoya ngalokwenele kukubona. Wendani? Kristu beka nguleyo ntalo yebukhosi ya-Abraham letse njiso. Ngabe kunjalo na? Wendani ngaye? Wamyisa eCalvary. Waphila emhlabeni, wafakaza ukuthi bekanguMesiya ngetibonakaliso netimanga. Athi timfihlo tensitiyo abona imicabango yabo afakaza ukuthi bekanguMesiya lobekade ofika. Ngabe sikufundzisisile yini lokho kuleli viki? Ngabe iBhayibheli lasho njalo? Livi laNkulunkulu lasho njalo. Wafakaza ukuthi bekanguMesiya. Wendani yena ngaye? Wamyisa eCalvary futhi wamtsabula wamehlukanisa wavusa umthimba wakhe ngelusuku lwesithathu wengcenye yakhe futhi wawubeka ngesekudla sakhe. Futhi wathumela umoya lofanako lowawukuKristu endase ebandleni lakhe. Haleluya! Kwenda umsebenzi lofanako nento lefanako layenda. Siphi sivumelwano sakho, sicephu sakho setimpahla? Uma lelo bandla sibili la Jesu Kristu lifika kutohlangana ekuvukeni kulabafile, loyo moya lofanako lokuKristu uyofanele uhlangane njengesisila selituba naleso sivumelwano lesifanako. Angikhathali ukuthi hlobo luni lwemsila weMethodist, iBaptist, iPentecostal noma ngabe yini lonayo. Uma umoya waKristu ungekho kuwe, khona-ke awusiyo intalo ya-Abraham futhi awukho esivumelwaneni, ngoba ngulapho la abhala khona sivumelwano. Amen. Uma wehluka kuko, funza leBhayibheli lakho, khona-ke umoya ethi kwaKristu usebandleni. Kusesikhashana nje nelive lingeke lisangibona, noko nini ndawo ngibona, ngoba ngisabitho selucobo. Ngitawuba nani, ngibe ngisho nakini. Nale misebenzi lengiyendako mina, nani nitoyenda. Ngiyoba lapho kude kube sekupheleni kwemhlaba. Leti bonakaliso leti tuyoba landzela labakholwako. Lihlazo kini ninema-Methodist langakholwa, ninema-Baptist langakholwa, ninema-Pentecostal langakholwa. Labatisho ukuthi bayintalo ya-Abraham, bese-ke baphikisana nelivi lakhe. Bathi tinsuku temimangaliso selwendlulile. Nkulunkulu wafunga ngesifungo ukuthi uyoyigcina leyo mbewu iphila kuto tonke tive, kuto tonke tithukulwane. Intalo ya-Abrahama. Amen. Kodwa ngengadi wakuqinisa esahlukweni selishumi nesihlanu. Manje ake sithi kuchubeka kancane. Wendani yena? Kulungisiswa ngaleso sikhathi ngekukholwa. Ngekukholwa kulungisiswa entalweni yakhe. Ngabe kunjalo? Ngamathin Luther. Kungcweliswa ngengadi. Ngabe kunjalo? Ungcweliswa ebandleni lakhe nga-John Wesley. Manje ini? Abrahama uneminyaka lelikhulu budzala. Vulani ekhasini lelilandzelako eBhayibhelini lenu. Sahluko selishumi nesikhombisa. Nibone ukuthi uNkulunkulu uyaligcina yini livi lakhe. Abrahama sewulikhehla uneminyaka lelikhulu budzala. Beka kushoda ngeminyaka munye. Beka nemashumi layimfica nemfica. Nenkosi yabonakala kuye egameni la El Shaddai, sifuba. Ngiyaxolisa bothathe labasha, bothathe wethu. Eli uvela egameni lelithi lonemandla. Shadi usho libele. Shaddai kuchaza ukuthi lonemabele. Nkulunkulu wathi nginguNkulunkulu somandla. Manje uma uneliBhayibheli iScofield noma uma uneThomson Chain noma uma uthole i-emphatic diaglot noma ngumuphi umhlatiyo, niyaqaphela ukuthi lelo livi labhidlika ngesikhathi ambita ngalokho. Wambita nga-El futhi wabonakala kuye egameni la-El Shaddai. Umlayeto lomangalisa kanje pho endvodzeni lenzala lebeyikathe ikholwa leso sithembiso. Manje iminyaka lengemashumi lamabili nakune neliBhayibheli lathi waya ngekucina ngaso sonke sikhathi. Udiva unjani Sara? Akukho kwehluka. Ludumo kuNkulunkulu, sitoba naye. Iminyaka lelishumi nesihlanu yendlula. Utodiva unjani Sara? Yebo-ke, angikehluki nakancane nje. Ngilalelane ngitocacisa sibili futhi nilalele. Niyabona, bese kemile kuba ngumake noma kuba wesifazane, niyathi tinsuku letingemashumi lamabili nesiphohlongo kusukela ngesikhathi asentombatane lencane. yekela cishe emashumini lamane iminyaka lengemashumi lamane nesihlanu butsala futhi ngesikhathi uNkulunkulu ambita bekanemashumi lamathathu iminyaka lengemashumi lamabili kwendlula lokho manje bukani ukuthi ukuphi uneminyaka lengemashumi lasikhombisa nesihlanu butsala ya ungetulu kwaloko uneminyaka lengemashumi lasiphohlongo nakunye butsala kodwa bukani esikhundleni sa-Abrahama aya ngekuba buthakathaka senilungele esikhundleni sa-Abrahama aya ngekuba buthakathaka ngesikhathi abona ukuthi akwendekanga libhayibheli lathi waya ngekucina amen uthi lapha kufanele kwendeke emzuzwaneni noma sithi niyabona nginitshelile ayikho indwele kuthiwa kuphilisa kwankulunkulu ngilahlekelwa kuphiliswa kwami usibonelo lesibi nje sentalo ya-Abrahama intalo ya-Abrahama ikholwa njengoba nje kwenda Abrahama akunanzaba kuthini kuthe kube ngunini kuthi noma yini ithini kunjalo empeleni unkulunkulu washo njalo Abrahama nentalo yakhe yekukholwa lokufana nekwakhe yebo-ke ngitokutshela mnakethu uBranham angafanele kuphiliswa ngisandza kucetha kunitshela akusilutho lolwendile kungiloko lakwendile ubeka ucabanga ukuthi awukafaneli naku kubeke lihashi lelisikati lelidzala emumva ngesikhathi selibhayibheli laliyodala lithole lelincane noma beline asithi belineminyuzi nalo mnyuzi watalwa futhi toti mbili tindlebe titsilikele phansi umsila wawo umile mpo emehlo awo aphambene emadolo awo agobene asonzele yebo-ke uma bewungabuka engilazini futhi ucabanga bewuyothi nje maye mine bangeke bangondle batongishaya nje enhloko uma ngaphuma batongibona kodwa kube-ke make wawo bekayalwe kahle emthethweni-ke bekathothi awume kancane sithando awume kancane ngiyathi usidalwa lesibukeka kabi awukalungi kodwa utophila ngoba kunemthetho wankulunkulu lothi udalwa ngaphansi kwebutibulo ungwe kuqala wami o nkulunkulu kungani nifuna kuba yi-presbyterian anibuyeli ngani emuva futhi nibe yi-pentecostal njengoba kwakunjalo ekucaleni butibulo ungaba yi-pentecostal presbyterian ungaba yi-methodist pentecostal buyela ebandleni lekuqala indlela lokwacala ngayo futhi watalwa ngaphansi kwebutibulo ngiyanitshela uma watalwa ngaphansi kwebutibulo niyathi ukuthi kutokwentekani kutokwentekani ekuseni ngesikhathi baphuma baya edlelweni kutokubona na niyathi kuthi batokwentani bangeke bakushaya enhloko ngoba utophila kodwa ba batofanele bafinyelele ngale futhi bathole liwundlu lelingenasici kulo amen futhi batothatha lelo wundlu lelingenaso ngisho nesici kulo nalelo wundlu litofanele life esikhundleni sakho umpriste angeke aze akubone amen niyakubona na ungadibuki wena buka umhlatshelo wakho unkulunkulu akakubuki ubuka umhlatshelo wakho lokungukristu ungadibuki wena lucobo angikafaneleki awukafaneleki akukho muntu lofanelekile kodwa nguye angibali kuloko lengikwendile lengingiko noma angeke ngikwende kodwa ngibuka loko lakwendile ngulapho ngethemba khona loko lakwendile ungumhlatshelo wami angikafanele kuphiliswa cha mnumzane nkosi bengifanele ngife kathena bengingakafanele ngisho nekutalwa kodwa ngiyaphila nginekuphila lokuphakathi ngiya ezulwini ngani ngoba wangentela kona bekanguye wathatha indzawo yami nganginetipotsa emasoli kulo lonke luhlobo lwesimo kodwa wathatha indzawo yami ngekukhuluma ngekwakamoya bengishwileke wonke nako konke kuhlangahlangene kodwa wathatha indzawo yami ngako ungenta indodzana yankulunkulu lephelele indodzakati yankulunkulu lephelele umhlatshelo wakhe wakwenda hhayi wami ngangingakaphathelani ngalutho nako ngatalwa ngingekho esimeni empeleni kodwa angethembeli kuloko lengikwendile ngethembele kuloko lakwendile niyabona na loko lebekangiko nguloko lokwakungiko manje wathini ku-Abrahama sewulikhehla lelineminyaka lelikhulu ubudzala Abrahama unemashumi layimfica nemfica kodwa ngingu-elshadayi ngingulonemabele manje sendlulile kumahlukana migwaqo ekuqala kulungisiswa kulungisiswa kungcweliswa kungcweliswa manje khumbulani loko kwakutintho unkulunkulu lathethembisa futhi lathenda ku-Abrahama kodwa lapha wathi nginguNkulunkulu lonemabele manje sewugugile Abrahama sewuneminyaka lelikhulu ubudzala kodwa kimi awukehluki ngalutho neluswana ngako ngininika sethembiso futhi nginguNkulunkulu lonemabele ngingilocinile ncika esifubeni sami manje futhi umunye kimi emandla ami emtimbeni wakho lobuthakathaka umlungiselela ummangaliso nguloko lakwendile kumapentecostale emva kweminyaka wawesli wavumela emapentecostale amunye emandla akhe lucobo umoya loyingcwele wakhe lucobo njengembhaphathiso babuyele emitimbeni yabo lebuthakathaka kubanika kukholwa kwendelwe luhlwithwo kubanika kukholwa kwemimangaliso ngingu-El Shaddai loko lakwenda ku-Abrahama nasentalweni yakhe yekukholwa lokufana nekwakhe bukusisane akholwa acinisa sivumelwano sengadi manje athi jovela yena lucobo emandla akhe kubantu bakhe lichaza kuthini leli gama lelithi ngcwelisa ninema-methodist lalungile kungcweliswa uyakukholwa mnakethu Branham impela ngiyakukholwa kulivi lankulunkulu uyamkholwa John Wesley impela beka ingelosi yesivumelwano seminyaka wakhe umnyaka wasephiladelphia luda bekangilomunye wasesades emuva lapho kunjalo impela futhi sinamunye lotako lotoba ngumprofeti uyoba ngu-eliya impela o wena uthi wakhuluma ngajohane lapho ha cha loyo ngumalaki wesithathu he ngiyathuma sithunywa sami embi kwami kodwa khumbulane lo-eliya bekatofika umhlaba wawutoshiswa ngekushisa lokumatima ngaphambi kwekubuya kwalolo suku lolukhulu lwenkosi futhi awushanga ngaphambili ngesikhathi ujohane efika unzani libhayibheli mnakethu niyabona na bukisisani ukuthi utokwentani mbukisiseni ukuthi kanjani leyo ngxenye yekugcina yamalakho esine futhi uyoguculela tinhlitiyo tabobabe kubantwana ngabe kunjalo futhi sihlanganiso tinhlitiyo tebantwana kubabe niyakubona loko kufika lokukabili kwa-eliya manje ngiyathi labafo laba basukuma namuhla futhi bathi ngingu-eliya ngingu-eliya futhi ngi-o loyo ngumbhetho bukusisani caphelani ukuthi kwentekani tinhlitiyo tani bantwana tinhlitiyo tabobabe kubantwana kufika kwekuqala kwajohane waguqula tinhlitiyo tabobabe belibandla lemthetho kulo mlayeto lomncane bantwana kodwa ekubuyeni kwesibili utothatha tinhlitiyo tebantwana manje futhi wabuyisele ekukholweni kwabobabe bemapentecostali ekucaleni batama kukubuyisela emuva uyoba ngumtonzi webesifazane umthanzi welihlane angeke abe wanoma nguyiphi inhlangano uthi ungacabangi uthi ngekhathi kwakho sina-Abrahama longubabe wethu kanjalo najohane akazange kanjalo na-eliya akazange unkulunkulu angamvusela Abrahama abantwana kulamatshe lawa ungahambi bese uyeda futhi uthi ngiyi-methodist i-baptist noma i-presbyterian noma i-pentecostal uyobeka emphanzeni sihlahla lizembe emphanzeni yesihlahla uyobonakala enkundleni ngalolunye lwaleti nsuku leti mbukisiseni nje batomtonza kodwa emva kwemlayeto wakhe kona-ke kwehlulela kutoshaya umhlaba utobalekela nzawana thite kude tahlulelo tishaye lapho wesifazane lomncane ekhathi lapho niyakhumbula futhi bekanendvodza inhloko yemuntu yafa ngesikhathi umfelanzawonye wemabandla uyifaka ngesikhathi eliya aphuma wathunyelwa kuye futhi bekathokotile kwemukela umlayeto wemprofeti ngaleso sikhathi ngako wamgcina ngelusito lwankulunkulu manje bukusisani Abrahama adonsa ondleka kuwo onke emandla ankulunkulu ini aletha emandla kuthi alungele ukuthi abe nalo mntwana asaneminyaka lelikhulu ubudzala akusuye kuphela lonemabele kodwa ungumenetisi loluswane loluncane uma lugula futhi lugula sibili loma-ke uluthatha alukhiphele ebeleni lakhe futhi lucala kumunya emandla alo aneni lolugulako futhi lapho lusalulama luyenetiseka injalo-ke nendvotha sibili lebambe unkulunkulu futhi imunya kumoya loyingcwele yathi kuthi yenetisekile kuthi unkulunkulu utokwenta lonke livi lifezeke uyintalo ya-Abrahama leyo yintalo sibili ya-Abrahama Angikatsali ukuthi lo munye umuntu uthini. Uthi uma uNkulunkulu asho njalo lokho kuyakucathulula. Ngithi amen kuko. Futhi wenelisekile ukuthi kutokwendeka. Awumshayi ngedibhakela ngalapha nangalapha. Dokotela angahleme bese uthi ake ngithathe kushaya kwemthambo wakho. Uyafa. Angifi. Oh, ukwatile nje. Yebo ke kungcono ubuyele emsebentini wakho ngoba ute ayikho into lekuthiwa ngumoya longcwele. Awathi ukuthi ukhuluma ngani. Ngike ngambamba elishadayo. Amen. Amen. Ngiyathi lapho ngime khona. Wonke devele bekangema futhi aphonse umlilo ebusweni bakhe. Beka solo angeke akungabade. Beka yongena ngqo esithandweni semlilo njengebantwana bemaHebheru. Ngani na? Uyindalo yaAbrahama. Akunandaba ukuthi kuthatha isikhathi lesithe kangakanani. Futhi ukhulekelwe wagcotshwa ngemafutha. Noma ngabe nguyiphi indlela lendlula ngayo, wemukela ngandlela thite kukholwa kumnika ukuthi uyakholwa ukuthi utophiliswa. Utophiliswa. Ngiloko kuphela lokhu kuko. Uyakholwa ukuthi uya eluhlwithweni. Akukho lokungakumisa. Uyakholwa ukuthi moya longcwele ukuye. Ngoba ubona tibonakaliso mbamba tamoya longcwele. Ngcono uvele nje uyekele kukhuluma naye. Mfundise nje. Ungamfundisa yonke iscience yetenkolo emhlabeni. Bekangeke akwende ngoba bekangeke akukholwe ngoba uyathi ukuthi iBhayibheli lithini. Uyathi ukuthi ubambelele entweni lengiyosibili. Kulapho uNkulunkulu aniketha khona. Manje niyabona ukuthi wendene kuAbrahama na. Kulungisiswa, kulungisiswa ebandleni lakhe, intalo yakhe, kungcweliswa ngaWesley leso sithunywa lesikhulu, kungcweliswa nako, iPentecost yendlula lapha, iPentecost yendlula lapha, niyabona na, iPentecost imunya kuletha bangakhi lokuchonza kwaloko ngesikhathi angel Shaddai ukuthi wanikela ngemandla akhe luqobo kuAbraham akenda ngalutho kodwa wamendela tetsembiso kodwa lapha uthi thululela yena luqobo kuAbraham ngalokuphathekako bangakhi lokwathi koloko yebo ke lo kwakungumoya longcwele kulungisiswa ngiloko lokukholwako kungcweliswa kungiloko ingadi leya kwendela kona ungcweliswa ngekukholwa kodwa uma ugcwaliswe ngamoya longcwele ngumuntu wamoya longcwele ecobo lwakhe oh umuntu hayi ukuthi cabangela hayi luhlobo loluthite lwesayensi yengcondo kodwa umuntu wamoya longcwele nakini mina kethu wami wesayensi yebuKristu nani leningakholwa ukuthi umoya longcwele ngumuntu yena sabito selucobo libhayibheli lathi uma yena umoya longcwele sekefikile uyofakaza ngami ungumuntu hhayi umcabango wamunya hhayi etintweni nasethethembisweni kodwa bekanako manje kuphila kwaNkulunkulu sibili kugeleta kuye ngoloko umnyaka wePentecostal lokwendile manje waba yini-ke indvodzana amen manje ethesamentini lelidzala siyathi manje sinemizuzu nje lethi ayibe lishumi nesihlanu ngetulu siyathi ethesamentini lelidzala kwendekani ethesamentini lelidzala kwakukhona into lekuthiwa yindvodzana letalwa ekhaya manje qiniseka ukuthi uyakuthola lokho niyeva na sanini amen ngiyathi nicabanga ukuthi ngiyahlanya kulenzambama noma mhlawumbe sonke sikhathi kodwa ngifuna nikuthole manje bukisisani ukuthi kwendani ngesikhathi umuntu atalwa noma umntana atalelwa emndenini watalwa ayindvodzana ngabe kunjalo kodwa bekasengakabi nelifa noko bekafanele afundziswe ngabe kunjalo na manje uma wemukela moya longcwele kulapho la iPentecost yenda khona liphutha lelikhulu wathi ludumo uNkulunkulu sinako ngiloko kuphela lokhu kuko cha 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 eBhayibhelini ngesikhathi uSwane lutalwa eplazini lendoda yahamba hamba futhi yacasha umfundisi lobendlula bonke lobekangamthola ngitoni tshela kubonakaliswa lokuhle kwako sahluko selishumi nesikhombisa samateyu longcwele intsaba yekuguculwa simo nifuna ukubhala phansi lokho futhi nikufunze ukuthi uNkulunkulu wenda kanjani indvodzana yakhe luqobo impela nje njenge uNkulunkulu aka ufanele agcine imithetho yakhe luqobo angeke atingcolise imithetho yakhe luqobo noma ephule imithetho yakhe luqobo angeke abe uNkulunkulu futhi alungile futhi akwende futhi ufanele ayigcine ukuthi abe ngololungile futhi angcwele futhi alungile. Caphelani ukuthi wendani manje loluswane ngesikhathi lutalwa lobabe bekamatasatasa ngetinto, ngakho wacasha umfundisi lobendlula bonke lebekangamcasha kumkhulisa lo mfana. Wase-ke umfundisi uletha livi kubabe ukuthi umntwana bekachuba njani. Ngabe kunjalo bazalwane, siyathi kubaseGalatiya lapho netindzawo letehlukene lapho umbhalo ukhuluma ngakho futhi kwakubitwa ngekutsi kubekwa kwendvodzana. Manje lalelani leminye nje imizuzu lembhalo. Manje uma-ke umfundisi eda, manje khumbulani babe wathola i kube bekamthandza lo mfana bekatomnika umfundisi lobendlula bonke lebekangamthola. Niyakukholwa lokho, leyo kwakuyindvodzana yakhe. Manje bekangafuni kuthenga athole umfundisi lapho lobekangafuna kufaka tshani esigcokweni sakhe futhi amtshele emanga ngalo mntwana. Bekafuna kwati impela kuthi kwakwentekani ngalo mntwana. Ngako wacasha umfundisi lokahle impela, nalo mfundisi bekakhuphuka. Manje uma lo mfana bekachubekela embili futhi enda kahle, kufanele ukuthi umfundisi wativa anjani enyuke bese uthi awusho kahle. Kodwa kubeke loyo mfundisi bekangavele nje, kubeke lo mfana bekasikhohlakali nje, bekangeke anake, bekangeke ende lutho ngababe ukuthi umfundisi ufanele ative anjani uma akhuphuka futhi athi yebo mnumzane. Akendi kahle kakhulu, cha mnumzane ngiyaxolisa kodwa akendi kahle kakhulu. Manje wena lunga leli bandla leli sivubu, ngitokuthululela kini kahle. Ucabangani ngesikhathi uNkulunkulu abeka umntwana wakhe lapha? Libandla hloboluni lwemfundisi uNkulunkulu lamtholela lona? Umbhishobhi? Ha? Papa? Ngubani lomthuma kutokhulisa umntwana wakhe? Moya longcwele. Umbhishobhi uyoncoma futhi afune tshani esigcokweni sakhe kuthi abe ngumbhishobhi lomkhulu na nalo lonke luhlobo lwebabone bahulumende nalo lonke lolunye luhlobo lwetinto. Kodwa moya longcwele uyoletha umlayeto weliqiniso embi kwababe. Yebo mnumzane. Ngako ngicabanga ukuthi moya longcwele ufanele eve anjani uma efika embi kwababe futhi athi besifazane benu bePentecostal bahulathi inwele tabo babe, badipenda njengoba bonke labanye banjalo. Abasayi enkonzweni yemkhuleko nhlobo, emadvodzana akho akashumayeli amelane nako. Yini indzaba? Yini indzaba? Oh, baye etinhlelweni letinkulu tekwakha futhi abaconzi ukuthi ngishito ukuthi ngiyonilungisela indzawo. Ya, baba ngulababoshelwe emhlabeni. Ya, bafuna kuba nenhlangano lenkulu kunato tonke. Bafuna kuba ne ya cha ba bangeke babatshele besifazane lokho. Bangeke babatshele besilisa lokho. Bayesaba ngoba babhadala kahle pletini. Kuthi ufanele akhophothe kanjani mwalo ngcwele asuke kuNkulunkulu. Lihlazo kithi. Ufanele akwende kanjani? Angake anikete kanjani leyo ndvodzana noma yini? Niyathi ukuthi kwentekani kuleyo ndvodzana na? Ihlala njalo indvodzana. Impela, yebo mnumzane. Kodwa ayinalifa. Pawula wathi, funa ngishumayele livangeli futhi ngibe ngumlahlo wami nelucobo. Niyabona? Ya, akedi efeni, niyabona. Lo mfana uhlala njalo ayindvodzana. Kodwa uyindvodzana lelimbuka nje. Kodwa uma-ke umfundisi enyuka wase uthi, hey, uyathi ukuthini? Loyo mfana wakho unguye. Yebo-ke, ngani na? Ngiyaxolisa ngale nkulumo. Ngiyethemba ukuthi akusiko kungahloniphi lokungcwele kini. Ulukhamba loludzala lolufute imbita. Niyathi ukuthini? Ufana impela nje nawe. Wenda into lefanako impela nje lowayenda. Ngitonitshela, uma abona noma yini leliphutha, ume khona lapho futhi ayibide, ungabeka lithemba kuye. Kanjani? Babe ufanele athi, ya, leyo indvodzana yami, leyo indvodzana yami. Ngisasolo ngisentalweni ya-Abrahama manje, angikakushiyi lokho, ngihlala naloko. Leyo indvodzana yami, niyathi ukuthi babe wentani emva kokuba loyo mfana sekafakazeleka kuba ngumfana. Yebo ke uthi iBhayibheli lasho lokhu kodwa kusobala. Manje li umfundisi wesifunda uthi ongikhipha uma ngishumayela lokho. Ba uma ngibatshela bemukele moya longcwele noko. Bengeke ngitihlanganise ngalutho nalokho. Bekuyokwenda abakholelwa kuloko. Yebo ke ngiyakholelwa ekungcweli. Oh cha. Kuphilisa kwaNkulunkulu si ngitonitshela ukuthi sitokwendana. Sitothonsa nje sicuku futhi sitokhipha konke lokhu lapha tindoda kuphilisa naso sonke lesiminyeminye lesi. Ha? Kodwa liBhayibheli lisakufundzisa bazalwane. Lelo lisengilo livi laNkulunkulu. Uma uyindalo yaAbrahama yokuma ngakulolonke livi lalo. Akukho lutho lokuvimba kunjalo noma ngabe ngumbishopi weMethodist noma umbonisi loyiBaptist noma babe loyiPresbyterian noma umpriest loliCatholic noma papa noma kungaba yini akukho lokutokumisa uma uyintalo sibili yaAbraham kunjalo hlala lapho yebo mnumzane awudonsa umthombo wakho encubeni letsite lendwe ngumuntu ukudonsa ngetulu kusuka kuElshaddai haleluya kunjalo ushumayele noma kanjani futhi kungakhathaleki ukuthi ngubani lokulimatako uyakushumayela noma kanjani babe wathi nguleyo ndlela nje lengibhale ngayo live lami nguleyo ndlela lengifuna lishunyayelwe ngayo kunjalo niyathi ukuthi kwentekani konake niyathi ukuthi kwentekani banemcimbi waleyo ndvotsana bakhipha leyo ndvotsana bese bayifaka sembatho lesikhethekile niyathi ukuthi lokho kunjalo wamfaka endzaweni yesive futhi wenda umcimbi wekubekwa kwemntwana futhi abeke leyo ndvotsana kusukela ngaleso sikhathi lelo gama lendvotsana lihle nje eshekeni njengoba leyise linjalo ngabe kunjalo manje uNkulunkulu wenda lokufanako ngendvotsana yakhe wathatha Petro, Jakobe na Johane wase wenyukela esiqongweni sentsaba futhi ngesikhathi enda indlela enkulu wabitha labathathu basezulwini Mose, Elia na Kristu futhi unika bofakazi labathathu futhi ngesikhathi bathi asakhe madokotola lamathathu lapha sitoba nelihlelo lelithiwa abaprofeti sitoba nalinye lelibithelwe umthetho ema adventist futhi sito ngaphambi kokuthi Petro acethe ukukhuluma uma lokungetulu kwemvelo sekwendiwe ujabule ngalokwecile ufuna kwenta lihlelo ngolapho nine bazalwane bemvula yamuva lana nda khona liphutha leni ngulapho nine ma assemblies of god nenda khona liphutha leni ngulapho la nine bakamunye nenda khona liphutha leni ngulapho la nine libandla laNkulunkulu the prophet nani nonke nenda liphutha leni wabona lokungetulu kwemvelo kwentiwa bewufuna ukujweba indingilizi lencane kuko bese uthi ngithi laba awukuyekeli ngani uma kungesiko kwaNkulunkulu kuyoba lide futhi uma kunguNkulunkulu ungakuzukuna kanjani kuto kuma inguna phakathi kubeka gcina liso lakho eCalvary kubeka uDonse kuElshaddai kunjalo hlala nako yenda tinkinga futhi utehlukanise ngiloko develi lakusho yebo ke ngingayekela kulwa manje baceceshe iBhamtabo kulomunye nalomunye kuphela nje uma balwa kanjalo ngilungile niyabona na vele ulale nje bese uthatha sithongwana kodwa ake bona kanye bayikhiphe leyo ndo enhlitweni yabo futhi babuyele emuva lapho baba khona bukusisana ukuthi kwentekani ke akuthi leyo mbile enkulu ime ngetigitsi yebo mnumzane bukusisana ukuthi kutokwentekani ngaleso sikhathi akuthi amaMethodist ayekele imijeka yawo amaPentecostal ayekele imijeka yawo bobabili ababambe moya longcwele bese bathi lapha simile amen utobona imvuselelo letota matamisa lesive lesi kunjalo utobona imvuselelo njengoba ungakaze ucabanga ukuthi batokwenda cha mnumzane bangeke bakwende liBhayibheli lithi bangeke Billy Graham even longe wathi ngale eLouisville ngesikhathi ngisekudleni kwakhe kwasekuseni wathi Paula waya edolobheni bekana munye lophendukile wabuya ngalomunye umnyaka futhi bekane mashumi lamathathu noma emashumi lamane ngalowo munye wathi ngiyahamba futhi ngibe netingulungwane lethinga emashumi lamathathu ngibuye futhi ngingawatholi emashumi lamathathu indvo kuphela lokungiyo unabo benta kuvuma lokungenathi nyembedi phili futhi awubathathi ubayise khashane ngalokwenele embusweni waNkulunkulu nguleyo indzaba kunjalo impela kodwa udlala ingcenye yakhe umzuzu nje Sitofika kuloko. Uma nje nitongibekethelela umzuzu. Qaphelani, wabeka indodzana yakhe, into lefanako la yenda ngaAbraham. Wabitha Abraham ukuthi aphume. Manje lalelani. Manje ngifuna nifake ukuqonza kwenu kwakamoya. Futhi nithule umzuzwana nje. Wabitha Abraham ukuthi aphume ngaleso sikhathi ekupheleni kwalesahluko selishumi nesikhombisa. Futhi sahluko selishumi nesiphohlongo njalo. Wambitha aphume futhi wambeka. Wathi Abraham Angi ligama lakho alisesuye Abraham kodwa ligama lakho ungu-Abrahama awusasuye S-A-R-A-Y-I ungu-S-A-R-A kusukela manje kuqhubeke inkosatana wendani abeka indvodzana yakhe ngubani ligama laNkulunkulu Elohim ngabe kunjalo Elohim ngulowo longuye inkosi uNkulunkulu Elohim umgcini welizulu emazulu nemhlaba futhi wendani ku-Abrahama na unika Abrahama ingxenye yeligama lakhe kusukela ku-Abrahama kuya ku-Abrahama Elohim ngoba naye beka ngubabe amen wambeka ngekwenzawo lengiyona yona umnika ligama Abrahama esuka ku-Abrahama waya ku-Abrahama Elohim Elohim H-E-I-M H-A-M Abrahama Ngifuna niqaphele lokho kwakungaphambi nje kokubhujiswa manje futhi ngaphambi kokuthi sethembiso sigcwaliseke bukusisani umzuzwana nje manje emva kokuba amende lokho wabeka ligama lakhe manje ngekwenzawo lengiyona yona wambeka wambitha ngekulungisiswa niyakukholwa lokho na indalo yakhe ngekulungisiswa kungcweliswa ngengadi ngembewu agcwalisa ngaye lucobo athi ithululela yena lucobo kuye njenga elshadayi moya loyingcwele moya loyingcwele manje ambeka futhi amnika ingcenye ligama lakhe Elohim Elohim lomncane nemuntu watalwa ukuthi abe nguNkulunkulu manje uthi Loko kuliphutha Jesu wathi akusho yini emithethweni yenu lucobo nibo uNkulunkulu futhi ningilahla ngani ke uma umthetho wenu lucobo uthi nibo uNkulunkulu wanikwa kubusa umbuso kwakungumhlaba umhlaba wonke uyabubula ulinzile manje kwekubonakaliswa kwemadvotsana aNkulunkulu uma ngingubranam ngingubranam ngiyingcenye yaBranam futhi uma umuntu ayindvotsana yaNkulunkulu wendiwe ngemfanekiso kaNkulunkulu futhi wanikwa kubusa lapha emhlabeni kubusa lomhlaba njengoba uNkulunkulu awubusa naAdam wesibili wakufakazela amen wamisa imvelo kuthula thula uthithu amen waqalekisa umkhiwa impela futhi bekangumuntu noko bekanguNkulunkulu bekayindvotsana kaNkulunkulu lebonakalisiwe nguloko lesifanele sibe ngiko ngalolunye lwalethi insuku lethi sitha kuko nje ngekulungisiswa dintalo taAbraham atikhuphuka manje qaphelani ukuthi wendani kuAbraham umnika lelo gama manje masinyane cishe insuku lethintsathu noma letine kamuva Abraham bekade ehlukanisile nalothe Manje lalelisisani impela manje. Senilungele na? Sanini amen. Manje nini? Ngabe nikulandzele na? Sanini amen. Niyabona lapho ende khona yonke into layenda kuAbraham ukwendile entalweni yakhe. Uthi amen kunjalo. Manje sehlela phansi manje entweni lelandzelako. Manje bukusisani emaklasi ethu lamathathu. Manje kwakukhona lichaza ukuthi leligama lelithi libandla. Lababitelwe ngephandle. Babitelwa ngephandle Israyeli bekabantu baNkulunkulu baze babitelwa ngephandle kweGibhithe ngaleso sikhathi bebabitwa ngelibandla laNkulunkulu niyabona na lababitelwe ngephandle lona kanye leligama hamba uthole isichaza magama sakho futhi uthole ukuthi ngabe akusiko yini kubitelwa ngephandle manje bekayini Abraham wabitelwa ngephandle futhi wehlukaniswa bekalibandla lelikhethiwe Lothi umelele libandla namuhla ngiyacela ningakugethi lokho ngiyacela egameni laKristu ningaphutselwa ngiko lalelisisani lokho la Abraham bekangephandle lapha even lelitsangele lelikhathele lelipuyile kungekho mandi etinkomo kodwa lothi wendani bekangumKristu naye bekalikholwa ngako wehlela eSodoma futhi waba ngumphathi dolopha kunjalo na Lawo ngemahlelo akho lo sivuvu wakho lobitwa ngemKristu endathi lapho tona tatsabukisa oh kubona titsakwa kwatsabukisa inhlitiyo yabo impela kwayivisa buhlungu inhliziyo yabo. Manje kwakukhona baseSodoma longakholwa. Kwakunalothi khona lapho nabo esimeni sakhe lesisivuvu. Kodwa nangu Abrahama, oh he, ngako sekhathi sisondzela ekugcineni manje. Futhi bukusisani. Ngalelinye lilanga ngesikhathi Abrahama asehlethi ngaphansi kwemokhe wakhe, wabona emadoda lamathathu eda ahamba enyuka, luthulu etimpahleni tawo. Futhi Abrahama waphuma wase uthi, Nkosi yami, ungangena yini? Ngenxa yalesizathu lesi wena woda kukhona into letsite leyayisekhathi enhlitweni ya-Abraham yamenda wakholwa ukuthi kukhona lokutsite lapho ngalowo muntu. Yebo-ke bayangena manje hayi emakhosi ami lamathathu awo. Wathi Nkosi yami, Lothi umhlubuki lomdzala wathi makhosi ami. Kodwa Abraham wabona labathathu babo wase uthi, Nkosi yami Elohim. Niyabona uma libhayibheli lingakusho lokho bekathi ukuthi bekakuphi? Bekayindalo ya-Abrahama yeliqiniso. Nkosi yami ngena, hlala phansi, ngitokulethela emanti lamancane, ungathi geza tinyawo takho, futhi ngitokunika lucedo lwesingwa, bese-ke uba semgwacweni wakho. Wahlala phansi futhi ngiyacabanga, wathola lihlahla lekuphunga timpungane lelidzala. Bangaklaba-ke bathi ukuthi lihlahla lekuphunga timpungane kwakuyini? Umuntu, oh ndoda, kukangakhi ngikusebenzisa? Futhi ngako wagijimela emhlambini, futhi wathola lithole lelincane lelikhuluphele, futhi walibulala, futhi weta wathi, Sara, le muva lena ethendeni, ngifuna ubhuce singwa. Loko kusisefa, nake nasibona sisefo. Ake saba naso sisefo lesitsala lesiyindingilizi. Make bekane kwensinjana lapho khona le mpuphu beyifike ibe manti bese iyanamathela. Bekayaye ayihwaye iphume. Ngoba kufanele ukuthi konke kusebende niyati. Futhi uyakubona lokhu, wathi bhuca lenye bese uyibeka etiko. Bebangenalo lipani lekubhaka singwa. Bathatha nje litiko lapho, lithwala lelikhulu lelibekwe ngephandle embi kwenzawe yemlilo. Futhi bapheka lesingwa lesi ngalokukhulu kushesha. Wathi nginemuzwa lomncane ukuthi kukhona umuntu longakejwayeleki ngephandle lapho. Wabuka ngephandle lapho, bekaneluthuli emadoda alajwayelekile ahlethi ngephandle lapho ngaphansi kwesihlahla semthundi aphumulile. Futhi bapheka, futhi balungisa lithole, balungisa emacatha eliwundlu, futhi balungisa emacebelengwane singwa sembila. Futhi wathola bhotela lothite wase-ke uthola lubisi loluvela enkomeni. Futhi waphumela lapho wase uhlala phansi futhi bayaludla. Futhi Abrahama wabita leyo ndoda nga-Elohim. Unkulunkulu adla inyama yelithole, anatha lubisi loluvela enkomatini, futhi adla singwa sembila nabhotela. Manje uma nifuna ukuphikisana ngako, uvele nje Abrahama wakhuluma naye wambita nga-Elohim. INkosi uNkulunkulu somandla kwakuyini na? Kukhombisa ukuthi imbewu itotholani. Bukisisani manje Nkulunkulu. Lomunye umfundisi wake wathi kimi ngalesinye isikhathi, ngesikhathi ngikhuluma ngaloko lapha etinsukwini letimbalwa letendlulile, wathi, Mfundisi Branham, ungumuntu lohlakaniphe kakhulu ukuthi uthi lokwa kunguNkulunkulu. Ngathi khona-ke ngihlakaniphile ngalokwenele kwathi ukuthi libhayibheli lathi kwakunguye. Futhi wathi uconzeke ukuthi Nkulunkulu bekalapho netimpahla lathi gcokile futhi tineluthuli. Jehova somandla na? Ngathi Abrahama wambita nga-Elohim. Wathi ucabanga ukuthi bekubobani lalabanye lababili? Ngathi dingelozi letimbili. Wathi yebo-ke kanjani wena? Ngathi wathi nje angadla lokho wanyamalala. Ngathi ngani? Awathi ukuthi ngibani Nkulunkulu wethu? Benginjengekuthi benkamati inwele tami letimbili noma letinsathu lengisele nato niyati ngaleli linye lilanga. Nemkami wathi kimi, wathi Bhili, sewucishe unemphandla. Ngathi angikalahlekelwa ngisho nangolunye. Wathi ngiyakhuleka ungitshele ukuthi tikuphi. Ngathi kulungile sithandwa, ngitakutshela. Ngitshele ukuthi betikuphi ngaphambi kokuthi ngitithole. Betiyinto lephathekako, futhi lapho betikhona khona ngaphambi kokuthi ngitithole, tilapho tingilinzele ukuthi ngite kudo. Haleluya! Lo mtimba ungahle ungabi siphuni lesigcwele seluthuli. Ngiloko lokwakungiko kokuqala nje. Ngesikhathi intsabamlilo icubuka emuva lapho, ngesikhathi umtimba wami ulele lapho, lo Nkulunkulu ofanako lowangiletha futhi wangondla angangivusa futhi nzawanathide. Kunjalo ngathi sendiwe ngetingcenye letilishumi nesithupha temhlaba ipetroleum icosmic necalcium ipotash uNkulunkulu wathi nje ngivile ngetono endase Sodom ngitokwehla futhi ngifanele ngihambe ngehlele lapho futhi ngibuke yonke indzawo wase uthi wangena kuwo wathi wathola lenye icalcium lengagcwala sandla wathi water lapha Gabriel water lapha Michael asehle naba beta behla ngitoba khombisa ukuthi kutokwendekani etinsukwini tekugcina entalweni yaAbrahama empeleni manje lalelana ningakugeji lokho ngakho ke uyehla eDutane uhlala phansi futhi baqala ukukhuluma kuthi emva kokudla niyathi lababili babo behlela eSodoma kuyoshumayela ebandleni lelisivuko benikwathi lokho bebanemvuselelo endasi lapho futhi akumangalesi yini kuthi kulolu suku lokugcina manje lomunye wabo wahlala emuva futhi wakhuluma nelibandla lelakhethwa Abrahama nelicembu lakhe lelikhethiwe bangakho lokuconza koloko manje tsanini amen nalomunye wehla futhi wakhuluma nalothi ukuthi amkhiphe eSodoma ngoba abeka indoda lelungile wonke loyo lokuconza koloko tsani amen libhayibheli lisifundisa ukuthi Abrahama bekamelele libandla lelikhethiwe njengentalo yaAbrahama nebona na akholwa Abrahama atehlukanisa yena luchobo akholwa uNkulunkulu atehlukanise nelive kuda ngekulungisiswa kungcweliswa umpaphathiswa moya longcwele bese kuba kubekwa kwetiphiwo emadvotsana emtimbeni manje ulinzile niyabona ukuthi sibuya khashane kangakanani na manje lapha ingelozi yehla enyameni yemuntu uNkulunkulu Elohim ngabe kuthi Elohim luhlavu lolukhulu NKHOSI lapho na fundzani Genesis welishumi nesiphohlongo nibone kuthi akunjalo yini Elohim wehla asenyame nemuntu wadla njengemuntu wanatha lobisi njengemuntu wadla inyama yelithole njengemuntu wadla bhotela nesinkwa sembila njengemuntu manje uma ufuna ukuphikisa konake phikisana naye qaphelani kuthi kwendekani futhi kwakukhona munye lowasala emuva kuAbraham nalo lomunye waya endasi kuyoshumayela ebandleni lelitsivuvu Billy Graham wesimanje necaphelile kuthi akukejwayeleki kanjani kulethi insuku tekugcina kuthi kanjani ABRAHAMA loyo lokwentiwa naye sivumelwano nemuntu esivumelwaneni sakhe ashumayela ebandleni lelitsivuvu GRAHAM nige nakabanga ukuthi loko kucake kanjani na hayi Billy Sunday kodwa niyabona GRAHAM sithunywa ebandleni lelisivuvu kuba bitela ngephandle kweSodoma futhi munye wahlala emuva naAbraham bukisisana ukuthi lo lona sewuvele wehlile wasuyashumayela wendani na wamemeta phumani kuyo wendani na hayi imimangaliso leminene ayendiwanga kangako kuphela waphumputhekisa emehlo abo futhi kushumayela livangeli kuphumputhekisa emehlo alongakholwa kwakuyini na waphumputhekisa emehlo abo kude bangawutholi umnyango nguleyo indzaba manje abawathi umnyango umnyango uJesu moya longcwele lophilako ebandleni Amen. Washumayela kahle kodwa wabaphumputhekisa kulowo mnyango. Dinsuku temimangaliso selwendlulile kodwa usenguye uNkulunkulu na kanjalo njalo. Uma lapha ngoba ngitokushisa kunjalo. Bukisisani lowo lwasala naAbraham. Uniketa sibonakaliswe emva lapho. Futhi oh uNkulunkulu Besifazane ngaleto tinsuku bebangafani njengoba banjalo namuhla. Sonke sikhathi uma lothite efika, indoda lethite, bafanele bafake tikindi tabo futhi bagijima baphume, bajube tjani, futhi niyathi unaka tindzaba temiyeni, nayo yonke into, bebahlala emuva ethendeni lapho bebakhona. Uma bebangakhipha bonke besifazane kuleti kundla lethi ngalapha, nemadoda nabo bonke. Kuhamba basebenza futhi bababeke lapho babakhona futhi basuthe laba emaphoyisa besifazane esitaladini lihlazo kuloko libala emjekeni futhi libabuyisele emuva emadvota bekayoba nemsebenzi lengelosi yahlala phansi futhi yaqala ukukhuluma naAbraham yathi ngiyacabanga uyathi ukuthi kungani ngehlile manje bukusisana akasho ngokuthi Abraham wathi Abraham ngani etinsukile timbalwa nje ngaphambi kwaloko beka ngu-Abrahama. Abrahama uphi umkakho Sara, SARA. Ubone ukuthi loko kunjalo yini. Cishe insukwini letimbili ngaphambi kwaloko beka sanza kuniketwa lelo gama nje. Wathi kanjani ukuthi ligama lakhe kwakungu-Abrahama? Wathi kanjani ukuthi ligama lemkakhe kwakungu-Sara? Niyabona, bekangakagijimi aphume futhi angene emsebentini wendvodza yakhe. Ngakho niyabona na, Abrahama manje lalelani libhayibheli, ngicaphuna libhayibheli. Wathi usethendene emva kwakho. Ngabe kunjalo, manje bukusisani. Abrahama, ngitokuvakashela ngekwesethembiso sami. Kwakungubani? Kwakungubani? Akumangalisi Abrahama wambita nga-Elohim. Ngitokwenta sethembiso sami sigcwaliseke. NaSara ngiyaxolisa. Bothathe labasha. Sara emuva ethendeni wesifazane lothandzekako. Kodwa wathi, mine salukati, cishe ngineminyaka lelikhulu ubudzala, nenkosi yami, umyeni wakhe. Likhulu futhi, futhi ngibe nenjabulo naye futhi. Niyaconza ukuthi ngichaza kutsini, aniconzi. Njengendvodza nemfati, kwase kumile kuba njalo. Niyabona na, wathi sibe nekujabula njengesifazane losemusha, futhi nendvodza yami, yami ngephandle lapho. Lapho kungenteka bese kwendlule iminyaka lengemashumi lamabili ngaphambili. Kube nebudlelwane bemndeni lobu kanjalo. Niyabona na, mine salukati ngibe nenjabulo nendvodza yami. Naye ayindvodza lenzala. Wathi ha. Nalengelosi Elohim enyameni yabuka Abrahama futhi yathi uhlekelene Sara athi ngekhathi kwakhe lucobo letinto leti betingeke setendeke. Niyabona ukuthi ihlobo luni lwesibonakaliso libandla lelikhethiwe lelasithola. Niyabona ukuthi ihlobo luni lwesibonakaliso Billy Graham lasiniketako. Niyabona ukuthi kuyini lapha ebandleni lelikhethiwe. NguNkulunkulu enyameni yakho abonakaliswa. Futhi akashongo yini Jesu ukuthi njengoba kwakunjalo ensukwini taseSodoma kuyoba njalo ekubuyeni kwendvodzana yemuntu. Seniyakubona manje, manje sendlulile ekulungisisweni, kungcweliswa umbhaphathiso womoya longcwele, kubekwa kwetiphiwo tendvodzana ebandleni. Manje uNkulunkulu atibonakalisa yena lucobo ngaleso sibonakaliso. Futhi ngicela noma ngimuphi umfundi weBhayibheli ukuthi angikhombise lesinye futhi sibonakaliso lasendile ngaphambi emva kwaloko. Manje, manje ake sithi kuqhubeka kancane nje. Wathi ulathendeni emva kwakho. Manje bukani, uNkulunkulu bekayomlahla lo wesifazane khona lapho kuthi angayikholwa leyo ngelosi. Niyakukholwa lokho, kodwa bekangeka kwende nendlela labanye benu maPentecostal. SineMaPentecostal lesenda ngayo. Besitho khahlelwa sikhishwe kathini, kodwa uNkulunkulu angeke akwende. Ngani na? Kube bekakhahlele wakhipha a, noma kube bekakhahlele wakhipha Sara, bekayingcenye Abraham. Ngako bekayindlalifa kanye naye. Ngako bekatodzingeka akhahlele Abraham amkhiphe naye. Ngako akakwendanga ngenxa yemkakhe, ngenxa yendvodza. Ngako nguleyo ndlela, kungenxa yaKristu, angeke asikhahlela sikhiphe. Singemadvodzana nemadvodzakati akhe. Kungakholwa kwethu akusho lutho. Indalo ya-Abrahama yeliqiniso sibili iyokhanya noma kanjani. Nako lapho. Lalelisisani manje, nalengelosi yathi, ngitokuvakashela ngekwesikhathi sekuphila. Ngani? Lento lena itakwendeka. Na-Abrahama wahamba naye, futhi wanyamalala wase uyahamba. Lengaphandle ebumnyameni zawanathite wahamba, waguquka waba uNkulunkulu futhi. Ngabe sikubonile kulungisiswa? Sikubonile kungcweliswa? Umbhaphathizo womoya longcwele ungena emthimbeni waNkulunkulu. Ngabe sikubonile kubekwa kwetiphiwo ebandleni? Manje ngabe sikubonile kubonakaliswa kwaNkulunkulu? Sibonakaliso sekugcina. Manje bukusisani, masinyane uNkulunkulu wenda lokutsite kuSara na-Abraham. Manje ungeke ukukholwe lokhu, kodwa kunjalo noma kanjani. Niyabona ini, ngifuna kufunza leBhayibheli, anilifunzi njengoba nje nilifunza ephephandzabeni. Futhi beba nekuchuma ngalelinye ilanga. Manje angathi noma kuliciniso noma cha. Basitshela tinto letinengi kakhulu letiliphutha, ungeke nje ukunake. Kodwa uma ufunda iBhayibheli lincwadi yeluthando ebandleni. LeBhayibheli lathi Jesu wambonga uNkulunkulu ngekukufihla emehlweni labahlakaniphile nalabanekuconza. Futhi wakwembulela abantwana bona labantu ofunza. Uma ngiya ngesheya kwetilwandle, umkami lomncane lo nemoya lomuhle utongibhalela incwadi, bili lothandzekako, ngihleti lapha kusihlwa nebantwana. Sisanza kubalalisa nje. NgiJoseph lomncane ukukhalele kancane kusihlwa ngaphambi kokuthi aye eMbethen. Ngiyathi ukuthi ubhala ini. Kodwa ngiyamthanda kakhulu. Ngingayifunza ivaliwe ngiyathi ukuthi ukhuluma ngani kuleyo ndlela lofanele ulifunze ngayo livi laNkulunkulu emkhathini wemalayini uma umthandza uvele nje alembule kini uqala lapho futhi uvele nje ngani kuthi naku ngani wena uthi naku impela manje bukani niyathi kuthi wendeni kuSara naAbraham manje lalelani nithule impela wabaguqula babuyela ekubeni insizwa newesifazane ngifuna ufakazele ukuthi wakwenda manje lalelisisani into yokuqala niyathi masinyane Abraham naSara bashiya lelo live base behlela eGerar ngabe kunjalo ukukale emephini indlela letinze impela tenvota lenzala gogo lomncane afake sicoko lesincane enhloko yakhe niyathi manje wena uthi oh yebo ke bavele baphila sikhathi lesithe leBhayibheli lathi bese bagugile futhi wendlula sikhathi sekuphila impilo yemuntu gogo lomncane nangu ahamba behlela lapho futhi ngesikhathi befika endasi lapho kwakukhona inkosi lencane endasi lapho ligama layo nguAbimeleki leyayifuna sithando nawo onke lawo mantombatana lamahle emaFilisti khona lapho ngesikhathi abona gogo eda wathi nangoke longewami waba neluthando naye futhi wathi umuhle kuthi ungabukwa lihlazo kuwe gogo lomncane akakhonanga ngisho uhlala nendvodza yakhe lucobo bekangakaze iminyaka futhi wahlekisa ngisho ngengelosi athi uyokwenda wamenda wesifazane lo semusha bekamuhle futhi asulekile manje bukane ake nginitshele lokuthide bekato dzingeka a wenda lokuthide kuye manje kube wamenda wakhona kutala kubeke nje beka kube wenda lokho beba ngabhemi bosikelidi ngale 13 suku futhi bebadzingeka bakhulise abantwana babo ngemabhodlela niyabona na bebede bebafanele babakhulise ngelibele imithambo yelubisi yaseyomile wesifazane lo neminyaka lelikhulu ubudzala abe nemhelo angafa ngemzuzu impela bekatokufa wadzingeka amnike inhlitiyo lensha wafanele amnike imithambo yelubisi bekafanele awuvunzise sibeletho sakhe bekafanele oh bukani kuthi wadzingeka endene kuAbraham umtimba wakhe sewufana nalofile wavele nje wamgucula wambuyisela emuva ngoba ukhombisa lokho lato kwenta entalweni yaAbraham nebona na qaphelani wehlela lapho futhi ngako Abimeleki wathandzana naye bangakhe lo wathi ukuthi lokho kunjalo na futhi wamthatha ukuthi abe ngumkakhe futhi bekatosondzela kuye ngoba beka intombatane lenhle futhi ngalobo busuku lo mnakethu lokahle impela lo semthethweni bekalele ngephandle lapho neyathi washo imkhuleko yakhe wase uyageza wase uphakamisa intwana yakhe kusasa utoshada nalentombatane lenhle lengumheberu umfana iminyaka lelikhulu kuphela nje budzala niyabona na futhi oh kanjani nje njenge bekamuhle kanjani nendoda yakhe lincane ihleti ngephandle lapho futhi ngalobo busuku inkosi yabonakala kuye ngeliphupho yase ithi ufana nemuntu lofile nje kunjalo ngifuna kunibutha lokuthithe noma ngabe nonke nikahle ngekuphiliswa kwenu kusihlwa noma cha ngani wathi inkosi uyabathi buchotho benhlitiyo yami wathi loyo wesifazane ungitshele ukuthi lowo bekungumnakabo wathi loyo ngumfati wendvodza lalelani naye ingcenye wathi umyeni wakhe ungumprofeti wami futhi angikhathali ukuthi ukhuleka kangakanani ngingeke ngikuve hamba akakukhulekele futhi ngidokuphilisa ahlethi ngephandle lapho achamba emanga nendvodza lebe yingasho lokho imelane nemkakhe kuthi isinzise insamo yakhe lucobo nifaneleke kangako niyabona ngitama kwenda ini kunikhombisa ukuthi kungumusa kaNkulunkulu lonende nafaneleke awukalungi angikalungi kodwa nguye lolungile buka kuye nguye lowakwenda kube bekungasiwo umusa kaNkulunkulu Abrahama wahlala lapho wacamba emanga ngabe bekacamba emanga ngabe wakwenda wathi loyo ngutsatse wethu ngemanga lamancane lamhlophe angulaba mnyama lamakhulu naye wathi loyo ngumnakethu futhi loko kwakuliphutha kodwa ukhuluma ngendlela lejikajikako kusinzisa insamo yakhe waseke uthi phumela lapho futhi ukhulekele akakukhulekele futhi Abrahama wamkhulekela wabuyisela impilo yakhe nani lokulandzelako beba nemntwana ngifuna ukucaphela sengivala ngifanele ngisho lokhu angikhoni kufika kuko konke sekwephutheke kakhulu bese ke sibe neline lalabakhulekelwa ngifuna kusho lokhu wendani kuAbraham kulungisiswa ngesikhathi akholwa ngabe kunjalo na sanini amen kungcweliswa uma a ngengadi ngabe kunjalo na Abrahama nentalo yakhe umnika emandla emtimbeni wakhe lucobo into lefanako ngesikhathi amnika moya longcwele emandla ebunguye lucobo ngabe kunjalo wambeka njengemadvotsana emtimbeni netiphiwo ngabe kunjalo futhi manje watibonakalisa njengaJehova wafakaza ngaJesu Kristu kwathi timfihlo tenhlitiyo njengoba nje Jesu asho kumbulani ngesikhathi Jesu alapha emhlabeni wafakaza kumaJuda ukuthi bekangumesiya ngaleso sibonakaliso ngabe kunjalo wakufakazela kumaSamaria bebafuna mesiya ngabe kunjalo kodwa kungekho ndzawo kubetive bebangafuni kwaSamesiya sifuna mesiya siyamfuna ngako manje ukufakazela kithi manje futhi bukani ukuthi wendani wathi ngeka aguqule umtimba waAbrahama naSara kwakuyinto lelandzelako emva kokuba leso sibonakaliso sesikhonjisiwe ukuthi bekayathi imfihlo yenhlitiyo yabo wantshintsha into lelandzelako kwakukuguquka kwemtimba kude wemukele indlotsana lethenjisiwe futhi leyo yinto lelandzelako emgceni manje luhlwitho lwelibandla kuguqulwa sinele sisekhona sisasele asiyubendlulela labo labalele ngoba licilongo laNkulunkulu liyokhala labafile kuKristu bayovuka kuqala nathi sinele siphilako siyoguculwa ngesikhashana ngecwabida kweliso futhi bukani kubeke nje wavele wababuyisela ekubeni insizwa newesifazane njengoba bebanjalo esikhathini sekuqala bebangeke babe nalolu luswane empeleni ngoba bebahlala ndzawonye ngesikhathi baseyinsizwa newesifazane wathingeka aguqule umthimba wabo ngendlela lehlukile kude emukele indvo athole indvotsana ngabe kunjalo umthimba wabo wawufanele uguculwe ngalenye indlela kwemukela indvotsana futhi singeke uma bezingabuyela emuva sibe insizwa netintombi solo singeke sahlangana nendvotsana ngoba sitohlangana naye emoyeni sifanele sibe nemthimba loguquliwe ukuthi sihlangane emoyeni luhlwitho leyo yinto lelandzelako yebantwana baAbraham licilongo liyokhala into lelandzelako bantwana sibili baAbraham bayoguculwa lomthimba wendiwe ukukhanya futhi siyokwenyuka ngqo uma sibuyela emuva ukuthi sibe insizwa netintombi siyosolo siboshelwe emhlabeni uma Abrahama naSara babuyela emuva ukuthi babe insizwa newesifazane bebangeke babe nalolu swane ngoba bebasolo bayinyumba kodwa wabaguqula kude bemukele indvotsana lethenjisiwe futhi njengoba enda ngaAbraham bukisisani ukuthi wehlisa kanjani yonke indvo ngaAbraham yonke indvo ngentalo yaAbraham futhi naku lapho sikhona khona lapha namuhla silindzele uhlwitho kanye masinyane emva kwaloko kufika lunjinjo nendvotsana ngabe sifuna indvotsana hlobo luni lwendvotsana lesilufunayo indvotsana yaNkulunkulu ivuka nekuphilisa intimpikweni tayo haleluya Abrahama nentalo yakhe yekukholwa lokufana nekwakhe manje niyaconza niyabona ukuthi kungani nginemdlandla kangaka ngisena leminye icishe lelishumi noma lishumi nakubili imibhalo lapha lengifanele ngifinyelele kuyo kodwa asinaso sikhathi ngifuna nibe nelibandla lakho kusihlwa bengifanele ngabe ngisendleleni yami leya ekhaya emizuzwini lengamashumi lamabili noma emashumi lamathathu lendlulile kodwa niyabona ukuthi ngiconze ukuthini lokho lakwendile kuAbraham wakwenda entalweni yakhe ngabe kunjalo thathini letimbewu live ngesikhathi kungesiko bantu nje uNkulunkulu usebentana naIsrayeli njenge naku kuhlethe indvotha ihlethe khona lapha leyedakibi ngale lelinye ilanga futhi yathi ngitama kuba sithunya senkolo kumaJuda. Ngathi kukhohlwe lawa lamancane emaJuda lahlakathekile akasiwe maJuda. UNkulunkulu lakhuluma ngawo. UNkulunkulu usebentana nemaJuda, hayi njengemuntu ngamunye. Kodwa sive, Israel sewulungele kwemukela umoya ngesikhathi Eliya naMosi babonakala kubo emva kweluhlwitho lwelibandla. Into lelandzelako ngumkhiwa uhluma emachembe awo. Lokho kuliciniso. Ngako betha eveni labo lenzabuko. Kodwa Israel uyokwemukelwa njengesive. Sibantu ngamunye intalo yaAbraham. Ngako manje si loyo kwakungumoya loyingcwele. Futhi kumakeni nje nine bafola abasha encwadini yenu. Futhi nibone ukuthi kanjani kanjani. Kuthi ngabe lokho kunjalo noma cha. Niyabona na. Kodwa manje libandla lebethi ivese liphelile. Nango Billy G R A H A M eSodom athonsela ngephandle labo baseSodoma ngemandla akhe onke. Ingelosi yenkosi lapha emkhatsini welibandla lelikhethiwe lelibitelwe ngephandle lelibitwa ngemgiciki longcwele njengaAbrahama kuhlanya. Awuthi ngani endasi ukuthi utihlanganise wena futhi uhleke nasi sonke. Siphila lapha ngekutamasa netindlo letinjalo. Kodwa kukhona intalo yaAbrahama yeliciniso. Lengawuthinzi umhlaba noma tindlo delive. Kuyini na? Utsini umlayeto loqhubekako. Indvodza yahlangana nami ngalo lobunye busuku yase ithi mina ke uBranham. Uma nje utonqembetisa indvodza lenkulu yelibandla leFull Gospel yathi sithothatha futhi sikunike indiza uma utojoyina inhlangano yethu. Futhi sithokuthatha nalesiphiwo lesi kulolonke lidolobha lelikhulu emhlabeni futhi sithumize lendvo lena. Uma nje utonqembetisa kancanyana ethi kwaloko lokufundzisako. Ngathi wena netichute budokotela ucela inceku yaNkulunkulu ukuthi inqempethise evini laNkulunkulu. Angikhona icabanga ngendlo lenjengaleyo ndvodza. Ngathi cha mnumzane akukho okunqempethisa kimi inhlobo. Ngathi ngikholwa ukuthi livi laNkulunkulu lifundzisa kubuya kwendvodza naNkulunkulu. Ngiyakholelwa embhabhathisweni nomoya longcwele. Ngiyakholelwa etibonakalisweni netimanga tilandzela emakholo. Nguloko impela uNkulunkulu lakusho. Nguloko lengime ngako, nguloko lengukholwako. Futhi ngiyathi ukuthi kuliciniso. Futhi sendlule ekulungisisweni kwaMartin Luther njengoba kwenda Abraham. Sita ngekungcweliswa kwaWesley. Sendlulile eminyakeni wePentecostal. Futhi manje sikubonile kubekwa kwetiphiwo ebandleni. Futhi manje sibonani. UNkulunkulu athibonakalisa yena lucobo enyameni. Ahlola yona kanye nje imicaba ngenhlitiyo. Kona kanye nje loko Jesu lathi kuyofezeka. Futhi into lelandzelako kuguquka kwemtimba utowe mukela indvodzana letsenjisiwe. Asikhothamise inhloko tethu. Babe lo sezulwini. Angathi lutho lolunye lengingalusho kuleli hour. Impela abantu bayaconza Nkosi. Sisesikhatsini sekugcina. Isayensi ithithine eminyakeni lemithathu noma lemine lendlulile besiyimizuzu lemibili kude kube sekhathi nebusuku noma imizuzu lemithathu. Ngikholwa ukuthi sandla lesikhulu saNkulunkulu safinyelela ngephandle futhi samisa sikhathi. Lesimbonyo sesivivane sesithobekwa njengetulu. Libandla liyalolongeka libona sibonakaliso salo sekugcina. Nkosi akuthi labo bantu bavuke futhi baconze ukuthi babukela ukuthithe ngephandle ngaleya esikhathini lesi tako. Futhi kuyenteka khona impela ngaphansi kwempumulo yabo. Futhi abakuconzi. Uma devele angabenda bakukholwe lokho. Nkosi ubaphacabulile. Abaconze Nkosi kuthi lo moya loyingcwele lesimjabulelako. Futhi bekusolo kunjalo yonke leminyaka. Nguwe, uKristu. Sivumelana noNkulunkulu lasenda nesive lesibantu. Kuthi singaba ngemadvodzana nemadvodzakati uma umoya wakhe bewuhlala kithi futhi besiyokwenda into lefanako. Kwakungubani lowo Elohim endasi lapho na? Ngani? Kwakunguwe Jesu logcotshiwe lowagcoba umtimba wenyama kukhombisa ukuthi ngelusuku lokugcina uyodenda wena lugcobo kubonakaliswe enyameni yemuntu. Futhi siyabona ukwenda nsuku tonke nebusuku. Futhi lokhu bekusolo ukuthubeka manje kwekucala eminyaka letingulungwane letimbili. Futhi naku lapho sikhona. Sendlula eminyakeni waLuther njengoba wathatha Abrahama, eminyakeni waWesley njengoba wenda kuAbraham ngeminyaka wemaPentecostal. Lati hlela lona futhi lahlela futhi lahlala emuva eShelfini. Libandla liqhubekela embili ngqo. Liqhubeke ngqo imfundiso letigqamile letincane titama ukukhuphuka. Kodwa sonke sithombo babe wami langasihlanyelanga
Siyo siphulwa sife siphume ngqo kodwa naku lapho sikhona manje kubona uNkulunkulu ahlala emkhathini wethu athikhombisa yena luqobo silinzile kute kube luhlwitho luntshintsho lesingalubona indvodzana yaNkulunkulu ita ngenkhatimulo ngalolunye lwaletinsuku leti akayuze atsinzise tinyawo takhe emhlabeni kodwa siyoguqula futhi sihlwithwe ukuthi simhlangabede emoyeni njengoba waguqula Sara na-Abraham futhi wabenda esimeni kute bakhone kubona futhi bemukele indvodzana lethenjisiwe lebe bakathe bayilinzile uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi utoguqula imitimba yethu lefako ngalolunye lwaletinsuku leti njengalowo mbono noma kuguqulwa noma ngabe kwakuyini ngalolunye busuku siyohlwithwa ngalolunye lwaletinsuku leti siguculwe nje Nkosi ngikukholwa ngako konke lokusenhlitweni yami labadzala bayobabasha emandla aNkulunkulu ato ngalolunye lwaletinsuku leti sitobe sihlethe emhlanganweni labanye ngephandle ensimini labanye bagaya esigayweni futhi khona masinyane nje kutoba khona kumemeta lokuvela ezulwini bukani umyeni uyeda khona ke sime lapho nesandla sethu emoyeni futhi sathi kuthi singemadvodzana aNkulunkulu netindlalifa kanye naAbraham ngaJesu Kristu indalo yobukhosi sathi kuthi tibonakaliso letifanako letendiwa lapho kuAbraham siyakubona kwendiwa namuhla futhi kwethenjiswa nguJesu Kristu njengoba kwakunjalo eSodoma kuyoba njalo ngaphambi kokuthi iSodoma ishiswe umhlaba ushiswe futhi kuthi ngaphambi kokushisa kwesibili Indlo lefanako itokwendeka futhi futhi sibona Billy Graham endase Sodoma ashumayela livangeli kulelo qembu letihlakaniphi atama kubabithela ngephandle ngosikati lothi nawo onke emaphathi akhe nalabathandzekako bakhe futhi bekangafuni kuhamba futhi sibona besifazane besimanje netikhindi nabopendi nekuhula tinwele na njenge base Sodoma batigcokisa njengetingwadla ngekuheha kude bantu bakhone kubabuka bese ke baba nelicala lekuphinga naleyo ndvodza naloku nje bamsulwa emitimbeni yabo kodwa loyo lobuka wesifazana mkhanuke sewuvele uphingile naye wakwenda naye utophendvula ngako sibona ngosikhathi lothi enda indlo lefanako uNkulunkulu besingahlala kanjani naloku kuze kube sekuseni nakusasa ebusuku futhi ngekusa lokulandzelako kuqhubeke njalo njalo kuthi leyo ndvodza yefika kanjani nekuthi yatinikela kanjani kuthi leso sihanqa sasisecicongweni sentsaba hayi umbono kodwa sihanqa uNkulunkulu lebeka naso Abraham ukuthi asibulale esikhundleni sendvodzana yakhe luqobo nengathi iphuma kuso nengathi ayiphume embonweni kwakusehanqa Jehova Jaira uNkulunkulu uyakhona kulenzambama ukuthi nikela wena luqobo umhlatshelo uyakhona ukuthi niketa wena luqobo libandla uyakhona kuniketa abafundisi labantu sokuma futhi bashumayele liqiniso kungakhathaleki ukuthi nihlangano yini emahlelo nabo bishopi nabo papa nakanjalo njalo ukuthi bathini uJehova Jaira ngiyakuthanda Nkosi ngiyakuthanda futhi nginikela letethameli leti kuwe nginikela banakethu labaligugu lapha labakholwa lelivangeli lelifanako uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi utowenda lawo mathotsa aNkulunkulu lanemandla oh uNkulunkulu latohlala emgceni wekujuba livangeli angancimbethisi ngalutho kungakhathaleki ukuthi kubabitani Ngikhulekela ukuthi utokwendela labantu labamangalisako ekhathi lapha kulenzamba into lefanako manje Nkosi ngishumayele livi ngalokucacile nje njengoba ngilade ngibakhombisile ngemifanekiso esimeni semntwana ukuthi noma ngibani bekangaconza manje Nkosi uNkulunkulu mdalo wemazulu nemhlaba Elohim usenguye Elohim ngikhulekela ukuthi utoletha umoya wakho emkhathini wethu kulenzamba nekuthi emandla akho lamakhulu atofika futhi asikhombise sona kanye nje sibonakaliso lesibonakalako lowasikhombisa Abraham na Sara ngaphambi kokuthi lelo awalifike siphe kona Nkosi lelibandla uma ngihamba kulenzambama oh lophakathe nalobusisiwe kude bathi kuthi uJehova siphe kona Nkosi siphe kona ngiyakhuleka egameni laJesu
I see into the day I know thee Yea, for I have preordained thee, yea, I have elected thee. I have called thee, wilt thou not come? I say unto thee, thine heart is known by me. Yea, wilt thou stay? I say, come up with me. Yea, come up with me, and I will be unto thee thy God. Yea, as I was to Abraham, will I not be unto thee? I say unto thee this day that I am God.
The Holy Spirit saying that message that as he was there.
Moya lo ingwele, asho loyo mlayeto. Kuthi njengoba kanjalo lapho na-Abrahama nentalo yakhe ulapha intalo ya-Abrahama namuhla. Hloniphani ngekutithoba embi kwaNkulunkulu Somandla. Ngito nicela uma ningaphakamisa inhloko yenu, nginicela kuthi nihloniphe ngekutithoba. Ngibitile namuhla kuthi sitokhulekela labagulako kuthi benyusele labagulako lapha, futhi angifuni kuvumela lokhu kushiya lo mcondo ethi kwalabantu laba lapha kuthi ngenxa yokuthi ngilapha ngimi lengikhulekela labagulako. Lo wesifazane lwelikhalathi futhi ukhulekela umfutho wengadi lophakeme kusuka lapha uvela eChicago. Etulu, Nkosikati Jones. Nkosikati Nola Jones, ungasukuma na? Usukumile. Lomunye nalomunye, beka sakho, chikitisa sandla sakho kanjena. Kute bantu bathi kuthi wena nami sitihambi lomunye kulomunye. Hamba ekhaya Jesu Kristu kuphilisile. Lomunye wesifazane. Kuvurande losesitezi, kusebenta kwemandla, umthonso uvela ngalapha. Nenkathatho yemphimbo kunekuphathamiseka kwelithumbu lelikhulu. Sukuma futhi ukholwe enkosini Jesu Kristu. Loyathathe lohlethe ekugcineni kulelo layini ngaphandle lapho. Unkathatho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokusinzisa thathe. Hamba ngo uye ekhaya Jesu Kristu yakuphilisa. Bani nekukholwa kuNkulunkulu. Lo thathe lomncane lohlethe khona lapho. Lothi akabe ngilobukeka apingi. Ngemehlo akhe uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokusinzisa. Kufutha kwemalunga emtimba uhlushwa ngiko, uyakholwa ngensitho yakho yonke, ungaba nako futhi. Indoda ihlethi ngale ngakulolunye luhlangothi ingibuka ngaleyo nkathathwe yemankanga. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokusinzisa mnumzane. Le nkathathwe yemankanga, kulungile mnumzane. Eceleni kwaloko unenkathathwe yesisu. Uyakholwa ngensitho yakho yonke, uNkulunkulu utokusinzisa. Unenkathathwe yensitho eceleni kwaloyo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokusinzisa thathe. Uyakholwa na? Eceleni kwaloyo unesifo sekuqaqamba kwamathambo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokusinzisa. Kulungile mnumzane, ungaba nako. Hamba uye ekhaya welulame. uNkulunkulu utokusinzisa etulu lapha elayinini lekugcina. Kulungile mnumzane, ungaba nako. Eceleni kwakho unenkathathwe lithumbu. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu utokusinzisa na? Hamba ukwemukele. Yonke inhlitiyo yakho, bani nekukholwa kuNkulunkulu. Sigadla ebeleni, Nkosikati Krema, sukuma ume ngetinyawo takho futhi welulame. Imbewu yakukholwa lokufana nekwakhe, uNkulunkulu wethembisa ukuthi kuyoba ngalendlela ethi insukwini tekugcina. Bantwana, niyakukholwa na? Manje isho kanje iNkosi, livi laNkulunkulu liyakufakazela ukuthi liqiniso. Nonke senibalubise nayo yonke inzawo manje. Yonke indo iyendeka lapha lovela eSt Louis emehlo. Nazi sifuba semoya, uma ukholwa ukuthi ungabiyela emuva futhi welulame. Livi lishito njalo, leBhayibheli likumemetele kusukela kuGenesis kuya esambulweni. Moya loyingcwele wehla wabeka libandla lakhe walisinzisa, walilungisisa, walingcwelisa, wakugcwalisa ngebukhona bakhe. Futhi manje ulapha ebandleni lakho utikhombisa wena lucobo, uphila nebantu bakho ngaphambi nje kweluhlwitho, kuntshintsha kwemtimba.